Ngiyabonga mnakethu Outlaw, ngiyabonga kakhulu. Banibonani kusihlwa mngani. Loko impela ngiyakuthakasela loko kwethulwa lokuhle ngumnakethu Outlaw. Futhi kuvakala ngalokufanako emkhathini wethu. Futhi ngiyajabula kuba lapha kuleli thabanekele kusihlwa emuva lapha ePhoenix. Nekuthi ngilalele letingoma letimnanzi nalekwale encane lethandzekako. Bengibabuka nje ngalapho. Ngiyayigceka lenye yalendlela abantu labenta ngayo futhi bagcoke ngayo kuletinsuku leti tekugcina. Ngithi nje kusidumisa lesicuku lesi lesincane sebesifazane labanebuso lobuhlandekile edulu lapha. Futhi kubukeka kukuhle sibili kimi. Futhi ngibonga impela ngabo uNkulunkulu ababusise. Futhi kumnakethu Outlaw nendodzana yakhe. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngilapha nomfana bekangumfolo omncanyana nje. Futhi manje nangu ngiyacabanga ushadile. Futhi mhlawumbe unemndeni. Futhi kuvele kukhombise nje ukuthi lokho akuthathi isikhathi lesithe ukuthi kwendlule. Kuyasithatha na. Sithi nje kushoshombela phansi nendlela. Kodwa kunento yinye lekhathi mlako lesiyifunako. Lusuku lesitobona ngalo inkosi yethu Jesu sizobese ke sesiyaguculwa sonke ngaleso sikhathi. Bathi thathe wardrobe bekalapha kusihlwa. Lo thathe lowapholiswa anemdlavuza. Ngibitele igama lakhe ngalo lokunye busuku. Ukuphi? Ngabe ukhona lapha kulesakhiwo manje? Manje? Yebo, thathe wardrobe. Yeah, nemnakethu Waldrobe naye. Sijabula impela kuba nani enkonzweni kusihlwa. Ngikholwa ukuthi ngibona umnakethu nathathe Evans bavela eMacon eGeorgia ngalapha esandleni sangesenxele. Kusuka le eMacon lapha. Futhi lomnakethu lomncane lo ngumGreek lohleti lapha ngempilo. Angikhona ukucabanga. Kusuka le eKhashana eGreece. Ngakho ngihlangene naye esikhathini lesingesithele sendlulile. Futhi Eddie, ngiyakholwa akunjalo noma ngabe David, ngiyalithokotela lelo bhayibheli nakanjalo njalo longithumelele lona mathute nje leyo ncwadi futhi ngiyakubonga kakhulu mnakethu. Nalabanengi bebangani bethu kunalelinye licembu lelivela eGeorgia mnakethu ST ngimbita kanjalo ngiyakholwa noma TS ngakulo luhlangothi. Futhi bengijabulile kubona umfana wemnakethu Williams kukangakhi angicela ukuthi ngimkhulekele. Futhi ngimuva asukuma lapha afakaza kanjalo kusihlwa. Impela kujabulisile inhliziyo yami. Futhi ngaloko ngingena ngihlangene nemnakethu Makanali ngephandle lapho umngani wami lomdzala ngifanele ngimbone cishe impela sonke sikhathi eta ehla. Banengi kakhulu nje bebangani bethu lapha. Ngiyeva ubufakazi lobuvela ekuphilisweni lokunenge. Kungiletha ekucabangeni ngaloko. Emizuzwaneni lembala leyendlulile ngishayela ucingo loluyakhashane. Loluya kumnakethu Tommy Hicks lose Washington noma eOregon njalo bekafuna ngithe ngitsathe indzawo yakhe kuleli viki umnakabo nasikoni wakhe nemndeni wonke ufe khona lapho nje kulenzambama endas eMexico uthi ufanele ehle kukhomba umnakabo futhi ende onke emalungiselelo nakanjalo njalo futhi impela ngine kumvela umnakethu Hicks ngitsingeke ngento into lefanako emavikini lambalwa lendlulile ngamake wami. Futhi ngiyathi nje ukuthi udiva anjani. Futhi ngakho ngiyakholwa kulesikhathi lesi njengoba sonke sihlanganiswe ndawonye njengemtimba munye lomkhulu wemaKristu webantu. Ngiyakholwa kungaba kuhle kakhulu uma besingekhothamisa inhloko yethu kwesikhashana futhi sinikele umkhuleko wendvuthuto yemnakethu Hicks kuleli hour.
Our Heavenly Father, we are bringing
babe wethu losezulwini siletha embi kwakho manje njengelicembu licembu lebantu labathe hambi nebafokati bahambi sidisho ukuthi leli akusilo likhaya lethu sidakamiti talomunye umbuso lomkhulu lotako ukuthi Jesu wasifundzisa ukukhuleka umbuso wakho awufike inzandwa yakho ayendiwe babe kusihlwa lomunye webanakethu umnakethu Tommy Hicks inceku yakho kutsabuka kuntanda etiwayeleni kwewelela etindlebeni takhe. Umnakabo loligugu ngikholwa ukuthi bekangumfana longakasindziswa nemkakhe nalabancane. Bonke babhujiswe nje namuhla ngengodi yemoto. Uthi umnakethu semoyeni manje uyandiza kuyohlangana nemtimba womnakabo loligugu. Ngikhulekela umnakethu Hicks inkosi. Ngiyakhuleka ukuthi umoya wakho ube sethi kwakhe futhi umside mthuthute. Uthi kwangathi isandla lesikhulu sankulunkulu lophilako singafinyelela phansi futhi simnike umusa lo simangalisako kuleli awa. Ngithi vela umuvo lohlabako mina lucobo Nkosi emavikini lambalwa nje lendlulile. Into letsite lefanako yentekile futhi ngiyamsabukela. Uthi ngiyakhuleka ukuthi utomthuthuta kuyo yonke indlela longayikhomba babe. Sicela lokhu egameni la Jesu. Amen. Kunengi nje lobe kungashiwo, kepha sincane kakhulu sikhathi sekukusho. Siyaxolisa kakhulu kusihlwa ukuthi bantu bemile ngekhathi ngaphandle nasemabonzeni kudungeleta leli bandla. Manje kuleli viki lelitako ngalesine lotako kucala ingcungcuthela enhla lapha eRamada. Ngikholwa ukuthi ngikusho kahle lokho, enhla lapha ngasesandleni sangasekudla seWest noma Stalladi iEast Van Buren. Uthi iRamada ithi kuba yihola lenkulu lapho nenzawo lenele kuhlala ukuthi ihlale bantu labangemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu. Futhi kuthi de kuba inhlanhla lenkulu kimi kumenywa lapha inhlangano yemadoda labo somabhizinisi beFull Gospel. Le kuyo ngikhulumile cishe emhlabeni wonke ngibakhulumela. Futhi bangimemile lapha kule ngcungcuthela umnakethu Williams nemengameli lapha walomkhandlu lona nalama nengi emadoda la kahle. Uthi silindzele isikhathi lesimnanzi etulu lapho futhi kutoba netikhulumi letitsite letikahle njengoba ngiconza ukuthi ngibe lapho. Ngiyaconza ukuthi kutoba inhlanhla yami lenkulu ukukhuluma ekudleni kwasekuseni ngemigcibelo ekuseni. Uthi uma lokho kunjalo ngifuna ukukhuluma ngesihloko lesithi indvodza lembi kakhulu lenge ngayithola. Ngako bese ke ngelisonto ntsambama ngitokhuluma futhi kukhuluma ngemtimba wemakholwa lapho ngelisonto ntsambama kulolonke leliviki nginelibandla ngelibandla libandla ngelibandla ngalesinye sikhathi mabili ngelilanga futhi ngako kuvakashela bazalwane bami. Uthi impela ngikuthatha lokho njengenhlanhla bangani kuhlangana netinhlangano letehlukene. Uthi lapha akatheni lokhu bekuyocisha impela kungakhoni ukuthi kwendeke kuhlanganisa abantu ndzawonye emikhakheni lehlukene netinhlangano. Kodwa uNkulunkulu usimangaliso kakhulu ungiso wavele wakusebenta nje lapho kude bonke bantu baqale kuhlanganyela lomunye nalomunye futhi bakhohlwa ngekwehlukana kwabo lokuncane futhi baphikelele emgomeni wekubitwa lokho okuphakeme. Lokho kuhle impela, ngibonga kakhulu kuNkulunkulu kubona lokho. Futhi manje kwangathi nje singachubeka nekukhula ngumkhuleko wami. Umnakethu Outlaw njengoba ashito nje nguye wekucala kungimema ukuthi ngiye ePhoenix. Ngita lapha eminyakeni leminenge lendlula nemnakethu Kitson futhi saba nemhlangano lomkhulu. Lo mhlangano bewusikhumbuto lesihle empilweni yami. Bebede tichopha mavi ngaleso sikhathi. Bebana lokuncane nje kwekuchopha umsindo futhi bebenda ema-record. Futhi ngisenawo ema-record lebekavela ebandleni lemnakethu Outlaw. Futhi ebandleni lemnakethu Gasha lapha. Lekwaya lencane yase-Spain lehlabele nge-Spanish njengoba benda laba ngesiNgisi. Futhi njalo kanye ngesikhathi sithi kuba nesidunge ekhaya. Uthi ngithi kuthi vela ngiphansi nje kubona abafo niyabona bantu ngiphandle eFoenix ngivula lelo record futhi ngilidlale niyathi futhi ni selithi kugugaguga nje sibili kepha ngilathi nje kahle kakhulu ngize ngathi ngisho nalapho litogcuma khona uthi lecelayini nakanjalo njalo. Ngako nje ngihlala nalo nje ngqo. Ngike ngaba nesentakalo lesisabukisa kakhulu empilweni yami madudane. Ngekulahlekelwa ngumake wami lobe kangiwesifazane longumkristu lonemoya lomuhle kabi. Kodwa kuhamba kwakhe kwashesha. Anginaso sikhathi sekukucoca kusihlwa. Ngifuna kukucoca kulomunye wemihlangano kulokunye kwalokudla kwasekuseni lokuncane ndzawana kuside nekuthi inkosi yangithuma kanjani ukuthi lokhu kwendeke. Wanginika umbono lapho ukuthi ngiye khona nekuthi kuyokwendekani. Khona-ke emgwacweni sengibuya nebumnanzi bekubukela ngake efika ekupheleni kwemgwaco futhi ngimbambe emikhonweni yami noma ngemkhono futhi nginikela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu. Uthi ngibona lo lothandzekako lomzala wesifazane longcwele lapho asaphuma, lapho angasakhoni ukukhuluma nhlobo. Ngase ngithi make ngabe Jesu usasho bumnanzi kuwe njengoba wenda ngelusuku lowemukela ngalo moya longcwele. Ungeke usakhona ukukhuluma ngiyathi. Kodwa uma kungeko sibili vele ucwabitisa emehlo akho ngekusheshisa impela. Uthi bekaqwabitisa emehlo akhe netinyembeti tathi vele nje tikhijime tehle etihlathini takhe. Futhi wahamba kuyohlangana nenkosi. Ngalobo busuku weda kimi embonweni uthi wangikhombisa indlela lebekangiyo ngaleso sikhathi. Angikhoni nje kuhlala ngingamemeli bantu ukuthi bafucele embili kuloko. Niyabona na, sibeke ungacali uphuthelwe nguloko mngani. Kuthi manje tikhathi letiningi indlela lesime ngayo asicoshi muntu enhlanganyelweni ngenxa yendlela labakholwa ngayo. Kodwa ngikuba yiPentecostal nekuba nelwati lwePentecostal ngikubonile kuta emndenini wami. Labo phansi ekupheleni kwendlela futhi ngibabuke uze umphefumulo wabo uphume. Ngiyanitshela ngijabula kakhulu ukuthi nginalo lolo lwati. Ngekuba lwati lwePentecostal kimi. Uthi ngifuna nje wonke umuntu abe nako, ningakugeji noma ngabe yini loyentako. Ungaphuthelwa ngulolo lwati. Ngalokuvamile emihlanganweni yami noma kuphi lapho ngiyakhona, kuhlala njalo kumayelana nekukhulekela labagulako. Angathi kube impumelelo sibili. Inkosi ibusisile iphendvula imikhuleko yami tikhathi letinengi. Uthi ngiyatibuta ngaphambi nje kwekuthi ngikhulume nani, ngabe ukhona lotile kusihlwa ukuthi akhulekelwe lokuthi ide kude ngintshintshe sihloko sami kancanyana. Bewutokhulekelwa bengitokhuluma ngento letsite ngekuphilisa kwaNkulunkulu. Uma kungenjalo bengitokhuluma ngalenye into. Ngabe ukhona lapha lotokhulekelwa longathanda ukukhulekelwa? Phakamisa sandla sakho kude ngithole nje kwendlala nje. Hey, yebo ke. Ngabambana cishe ingcenyeli awa esikhashaneni lesendlulile. Awusho empeleni ngabe Billy Paul ukhona lapha indvodzana yami? Billy Paul ukhona yini la? Unawo emakhade kukhulekelwa ngephandle lapho. Thola lamanye ngisakhuluma kancane. Uwanikede, uyabona na. Uma ungakwenzi ngalesinye isikhathi basolo nje bapheka ubuya babuye baphindze babuye na kanjalo njalo elayinini kanjalo. Awufiki ekugcineni kwalo. Ya. Ngako futhi ngako uma nitoba nalabo abanengi sifuna bonke kodwa hayi kabili. Niyabona ngeke ngoba labanengi bebantu lapha bavela khashana futhi ngidokhulumela phansi imizuzwana lembala nje ngalokuthi ite lokunye lokutoyetama kusita nakuletha kukholwa kulelo qashata lapho singakhulekela khona labagulako. Ninemfundisi losimangaliso nemfundisi losebenzisana naye lapha ibhodi lemangalisako libandla lelimangalisako bantu laba mangalisako. Uthi ngalele linye ilanga bengikhuluma kulomunye wemihlangano ngephandle lapha ePhoenix emhlanganweni wokucala. Bengisho njengoba umkami nami besehamba sehla ngesitaladi. Ngani kuthi lesigothi lethi sifanele ngabe sasibukeka kanjani eminyakeni lengemakhulu lambalwa leyendlulile nekuthi sibukeka kanjani namuhla? Uthi namuhla sithethele uhambo sase senyukela eSouth Mountain uthi etulule ngetulu kwelidolobha lapho ngephandle kwesimo selidolobha. Besihleti lapho nzawonye sikhuluma ngenkosi nekuthi beyikathe inhle kanjani kithi. Futhi nje moya lwengcwele ngebumnanzi kakhulu wangena emotweni. Futhi nje uthi ngabuka phansi esigodzini lapho Joseph lomncane nami saya endasi kungesiko kathene ngesikhathini lapha. Uthi yena nami sahlala phansi lapho uthi sabamba tandlata lomnye nalomunye uthi sakhuleka umfana wami lomncane. Uthi ngacela uNkulunkulu ngesikhathi ngisuka angimane ngikhone kubeka iBhayibheli lami etandleni takhe futhi ngimvumele ahlale nalo kanye nje nelivi futhi kutoba ngumnikelo kuye kuphephisa impilo yami nekungisida. Manje niyathi uma ukhwesha siyathi onke emadolobha. Ngicabanga ukuthi iPhoenix ili lidolobha lelimangalisako. Kodwa ngathi kumkami cabanga nje endase khathi lapho manje khona kulesikhashana leso sigothi lesincane iMaricopa Valley lapha njengoba singabuka kuyo umfula iSalt ngalapha. Bangakhi bantu kulomzuzu kuleso sigothi sinye lesincane lophatha ligama lenkosi ngelide. Dingakhi tono kuphinga nakanjalo njalo lokwendiwe kuleli awa lekugcina kuleli dolobha leli lelicembu lelincane lebantu. Ngathi bangakhi bantu locabanga ukuthi wonile emizuzwini leli shumi nesihlanu ledlulile kusukela sihleti lapha kuleli dolobha leli. Ngucabange kusihlwa Ngathi kusimangaliso ukuthi uNkulunkulu akayisusileni yonke lento kanjalo. Kuliqiniso impela. Kodwa niyakhumbula njengoba kwakunjalo eSodoma na? Kwakukhona lomunye endasi lapho lobekafanele akhishwe. Ngase ngithi sithando, ngaphandle kwako konke lokho, khumbula ukuthi kulesi gothi lesi kusukela sihlethi etulu lapha. Bekunemkhuleko emva kwemkhuleko losuka enhlitweni lecotho. Niyabona na? Futhi ngathi kungaleso sizathu silapha ePhoenix namuhla, nakule mihlangano khona lapha, inhlanganyelo nebazalwane bethu, ukuthi faka thine lucobo kubo. Kusita kunyakatisa lo mthwalo lomkhulu, kutama kuthola labanye ukuthi babone. Manje ngalelinye ilanga ngikholwa ukuthi sonke lesigothi siyocothulwa siphele, lo mhlaba wonke uyocothulwa futhi kuyofika sikhathi lesikhulu seminyaka lenkulungwane. Ngase ngithi emabutho nemachawe ekukholwa khona-ke atohamba ehle atsabule etinsimini tankulunkulu. Singasaphinze siguge futhi, singasaphinze sigule futhi, lapho tingoma tesive tigcwele emoyeni tingelosi tibuke phansi. Ngicabanga ngelisotsha lelita ekhaya uma lihlonishiwe. Niyathi ngesheya kwetilwandle noma lokutsite, nekuthi kubonakala kunjani kuhlonishwa lokukhulu bantfu labamkhokhela kona. Kodwa kuyini na? Kukuhlonishwa lokumbalwa nje ngaphandle esitaladini, nemacilongo lambalwa kuthi akhale noma tinsimbi letitokhala, bese-ke ubuyela ngco embokodweni lenzala. Kodwa ngalendlela kuyoba liphakathe lelingenakuphela. Kuthi tingoma tesive kanjani tetingelosi tihlabela njengemabutho nebafati babo nemindeni bahamba bathabula emaparadise ankulunkulu. Manje lelo akusilo liphupho lelithite lelinganekwane njengasanta Claus wakhisimusi. Lelo liqiniso bangani. Uthi futhi sibuke lokho, ngibuka ngayo yonke inhlitiyo yami kuleso sikhathi lapho Kristu ayofika khona, futhi siyoba ngekufana naye ngaleso sikhathi. Futhi akuyoba khona kuguga. Uthini? Wota khona lapha Paul uma uthandza. Uthi nini lenifuna likhadi lekukhulekelwa? Njengoba ehla kuniniketa nje likhadi lekukhulekelwa. Phakamisani tandla tenu nje. Uthi angathi noma ngabe kucelacela kakhulu sibili yini? Uma besingacela lo mshayi wepiano nale kwaya lena ukuthi ihlabele. Yebo-ke, asesibe nale tethameli, sifake wonke umuntu kubo. Uma bathanza, sihlabele edute nawe, edute nawe. Niyayati le ngoma? Niyayati. Wonke umuntu uyayati, edute nawe. Kulungile. Lenye ingoma asivumele le kwaya ihlabele yinyeke. Loko ngicabanga ukuthi loko bekungaba ngcono. Kuvumela nje le kwaya ilihlabele. Loko kutawunenda nonke nikhathalele kuniketa kuthola emakhadi ekukhulekelwa. Mnakethu Outlaw, ungeta lapha futhi uma uthandza. Uma kungasiko kucela kakhulu kangako ngawe mnakethu. Futhi sitoba nalelinye likhorasi noma yini lenye. Kubantu, zobese-ke sesiyiconza ngco ngekushesha ngangoba singakhona ngemlayeto lomfishane futhi sikhulekelela abagulako. Inkosi inibusise, khulekelani le kwale encane manje njengoba bonke lababathokotelako. Nine bantu bephentekostali lenithokotela labahle labancane sicuku lesibukeka sisobile semantombatana nebafana kanjalo. Phakamisani tandla tenu nje. Niyabona na, impela siyakwenda. Kunento yinye legcamile. Tinto letinengi letigcamile mayelana naleli bandla lapha, futhi lomunye wabo impela babahlabeleli.
Thank you. the other night. We couldn't seem to get going. Can't seem to tonight. So we sang this song, so we'll try tonight. I was there when the Spirit came. How many have the Spirit? How many have the Holy Ghost?
Amen.
Oh, I was there when the Spirit came.
Ayibonge inkosi ngaloko. Amen. Sibonga kanjani pho ngekuphakanyiswa emoyeni lokumnanzi kanjalo. Ngangilapho ngesikhathi umoya efika. Manje siyabonga ngaleti inkonzo leti. Ngiyaphinza ngithi futhi siyakhuleka manje ukuthi uNkulunkulu utophilisa labagulako, asinzise labalahlekile. Manje ningikhulekele. Manje uma ningena luhlobo nje lolungakalindzeleki futhi asathi lokulungisiwe. Siyangena nje siphinde siphume na kanjalo. Asithi veli nje kungathi asiyendeli lokungako inkosi. Kodwa sitama kwenda lokuhle kwendlula konke lesingakwendela yena. Ngako asikhosamisethe inhloko tethu kanye futhi manje sentele umkhuleko. Babe wethu losezulwini, kukusihlwa ngetinhlitiyo letibongako kuthi sibhekene nesihlalo sakho sebukhosi. Ngingathi nje kuthi inzandwe yakho iyini, nekuthi yini kwethu lekumele sikwende. Kodwa wena utosihola, wethembisa kukwenda, ngako siyakukholwa. Sikhulekela kuthi utokhuluma nalabalahlekile kusihlwa. Futhi utophilisa labagulako, utitholele ludumo kuwe lucobo. Busisa leli bandla, siyacela futhi Nkosi. Busisa lonke libandla lelisedolobheni nakulesigothi lesi. Kuthi kuyofika sikhathi lapho kuyoba khona kuthulula lokukhulu kwamoya lokuphumele etikwabo bonke labantu laba. Kuthi bantu labavela eveni lonke batotheleka bangene kutokuva livi lenkhosi.
Now we realize, Lord, the reason that we can rejoice.
Manje siyaqonda nkhosi sizathe ukuthi sithokothe futhi sihlabele tingoma ukuthi kuqala ngoba side kuKristu.
Believing that he was, for faith cometh by hearing.
Sikholwa ukuthi bekanguye ngoba kukholwa kuvela ngekuva. Kuva livi futhi njengoba sikujabulele kuhlabela emaculo akamoya nekubona umoya uhamba etetsamelini manje kwangathi unganiketa livi lelitolungisa tinhlitiyo tebantfu wendele kuchubeka kwenkonzo ngekuphiliswa kwalabagulako nekuphilisa kwakamoya kwalothite lobeka limele Noma nembeza lomncane lobeka hubukile njengemhlanga lohubukile siyakhuleka ukuthi utosiqinisa kusihlwa nkhosi futhi usiphe libhalisamu lakho lekuphilisa lelitoniketa likhambi lako konke kuthi lona longahle kube wacoshwa endleleni utobuyiselwa endleleni kusihlwa Sitokhulekela futhi inkosi labo labasetibhedlela labagulako kakhulu labangakhona ngisho nekufinyelela etinkonzweni. Siyabakhulekela sathi ukuthi bebatothanda kuba lapha kodwa sitha sibabophe ngendlela yokuthi bangeke bede. NkuluNkulu siphe ukuthi kukhululwa kwabo kufike ngekushesha. Sikholwa ukuthi kubhaliwe evini ukuthi bantu lababitwa ngeligama lami bayobuthana ndzawonye futhi bakhuleke khona-ke ngiyokuva ngisezulwini. Kungako sithatha leli thuba kukhuleka lapho khona onke emabandla asebuthene ndzawonye kude uve usezulwini futhi uphilise elive lethu. Sicela lokhu manje kwentela inkhathimulo yankulunkulu egameni lajesu Kristu. Amen.
Now feeling for those who are standing.
Manje ngivela labo labemile nemilende ikhathala ngitosheshisa ngalokukhulu kushesha lengingakwenda. Ngitothanda kubuya ngalesinye sikhathi ePhoenix nalapho singahlanganisa khona wonke umuntu ndzawonye futhi sibe nalenhle lenze inkonzo yokuphilisa ePhoenix. Lapho inkosi isibusisa khona labanye bethu babashumayele njengemnakethu Outlaw nalabanenge balabanye bazalwane lapha babashumayele angisuye umshumayeli lokahle kakhulu ngikhulekela labagulako nje kepha noko akukho muntu lowake washumayela livangeli ngaphandle kwalothandzako kuvakalisa imizwa yakhe kubantu kukhona lokuthite ngako uyathanda kukwenda futhi ngijabula kakhulu ukuthi ude kutokuva kuvakalisa lokuncane lenginako ngaye futhi ngiyethemba ukuthi utokwenda lokuthite kusihlwa kufakazela kini ukuthi nginitshela liciniso futhi ngiyanithanda. Ngifuna kuthatha sihloko lesincane lapha kwemizuzwana lembalwa uma inkosi ithanda kuJohane longcwele sahluko selishumi nakubili nelivesi lemashumi lamathathu nakubili. Futhi mine uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyothonsela kimi bonke bantu. Uthi kwesihloko lesincane kwakhela eti kwaleso ngitothanda kuthatha sihloko lesithi umjeka. Loko kuyinqaba kakhulu into lengakejwayeleke kufunza sihloko lesinjalo noma ufunze umbhalo. Bese ke uthatha sihloko lesingakejwayeleki kodwa ngitholile eminyakeni yenkonzo ukuthi ngaletinye tikhathi uNkulunkulu uta ngendlela leyincaba tikhathi letiyincaba tikhathi lapho longacabangi ngaso kukhuluma ngetihloko lebesingeke sicabange ukuthi bekade okhuluma ngato asebenzise umuntu lebesingacabanga ukuthi bekangeke anakeke kodwa uNkulunkulu usebenta ngetindlela letiyimfihlakalo timanga takhe kudenda futhi umjeka kusobala sonke siyathi ukuthi umjeka uyini uyinto lesikhumbuto into lephakanyiswako kubantu kuthi babuke kuyo kuyinto lebekwe embi kwakho kuthi uNkulunkulu wethembisa ku-Isaya sahluko sesihlanu nelivesi lemashumi lamabili nesithupha kuthi kuyoba nemjeka lophakanyiswako kuyoba nemjeka lophakanyiswako Umuntu kusukela phansi eminyakeni uyathandza kungekhathi kuye kutama kuti sita yena. Manje leyo nje yimvelo yemuntu. Manje lesitama kukwenda kuthi sibeke sisekelo lapha sendo lesicela iNkosi ukuthi iyende, iphilise labagulako nekuniketa lithemba. Futhi ungeke nje uvele uphume ngqo futhi ube nekukholwa kwanoma yini longati lutho ngayo. Ufanele kuqala ube nendlo letsite kukholwa lokungaphumula etikwayo. Ngesikhathi ushada nemkakho wawufanele umethembe, bekafanele akwethembe ngaphambi kwekuthi nendele ikhaya. Uthi ungeke nje uthathe indlo nje sinoma kanjani futhi uyethembe ngoba ayikahlolisiswa. Ngakho indlo lefakazelwe kakhulu lesingabeka sisekelo kuyo nekukholwa kungaba livi laNkulunkulu. Ngoba kukholwa kuthi ngekuva, nekuva ngelivi laNkulunkulu ngoba livi laNkulunkulu. Uthi umuntu manje njengoba endiwe ngisho nasesimeni sakhe lesiwile, noko usemfanekisweni wemendi wakhe uNkulunkulu. Futhi ngemcondo munye welivi uyindvodzana yaNkulunkulu lewile emseni, uwile kuloko uNkulunkulu lamenda kuthi abe ngiko. Nasesimeni sakhe sekuwa umnika leto tingcenye tekutama kwenta lokutsite kuthi atibuyisele endzaweni lapho intfo letsite lengekhathi kuye imitshela kuthi uvela khona. Ngoba uyati kuthi akekho esimeni lesikahle noko, ngoba ubona kufa, kugula netinsizi nekuhlungu benhlitiyo nekujabha. Uyati kuthi bekangakentelwa loko, noko akunandzaba kuthi ukhweshe kangakanani kuNkulunkulu. Kukhona lokutsite lokungekhathi kuye lokumtshela loko, intfo letsite lengekhathi. Manje umuntu wendiwe njengesidalwa lesikathathu, umphefumulo, umtimba, umoya. Manje lingaphandle ngumtimba kunemagede lasihlanu kulowo mtimba, uthi leyo yimizwa lesihlanu kusobala, kubona, kunambitha, kutsinza, kuhosha nekuva. Lingekhathi njengembewu lehlanyelwe, lingekhathi laloko kunjengemandi embewu, lokungumphefumulo, kunemagede lasihlanu kuloko, ungena kuwo nembeza nenkumbulo nakanjalo njalo. Kodwa-ke ngekhathi kulelo khulusana likhulusi lesithathu lokungumoya, futhi nguloko lokulawula konke lolokunye kwako. Kuneminyango munye longena kuloko, nalowo yintsandvo eyamine. Ungemukela noma wale, futhi leyo ngiyona ndlela kuphela leya kuloko. Uma wemukela intsandvo yaNkulunkulu ngalowo moya, umoya waNkulunkulu uthatha indzawo yakhe enhlitiyweni yakho bese ulawula konke kwakho. Uthi uma ungakwemukeli loko, khona-ke sitha sithatha leyo ndzawana bese silawula konke kwakho. Ngako kubekwe kuloko. Uthi umuntu endiwe ngaleyo fashini khona-ke kumnika indlo lengekhathi kuye lemenda afune kufeza lokutsite ngesingaye. Utama kwenta lokutsite kuze atisinzise, ufuna kuphuma kuko, kodwa ufuna kukwenta cubo lwakhe, ufuna kwenta indlela yakhe ngako. Manje utame timpumelelo letiningi, utamile kufeza loku ngesayensi, futhi ngaso sonke sikhathi uma endlula kusayensi utibhubhisa yena kuphela. Sonke sikhathi uma isayensi yenta lokutsite itibhubhisa yona, imbushana yesibhamu nemandla e-atom netikhali tenuclear netimoto nato tonke letintfo leti, noko kwesikhashana nje kuyamsita, kodwa ekuhambeni kwesikhathi utibhubhisa yena ngoba kuyintfo layizuze ngempumelelo ngesikhathi asesemsebentini waNkulunkulu etama kwenta lokutsite. Aphendvuketela loko uNkulunkulu lakwentile bese ukufaka kuyakhe imicondvo futhi akwente. Manje njengoba ngishito ngaleli dolobha, njengaleli dolobha lelikhulu lelihle lapha, kube leli dolobha nje belitobukeka kunaloko belingiko ekucaleni, kube enhla nasendasi ngetitaladi bekuhambe bantu baNkulunkulu netandla tabo emoyeni bathumisa uNkulunkulu ngelikhaya labo nako konke, beyingeke yini Phoenix ibe yinzawana yengathe yemhlaba na? Kodwa esikhundleni saloko, njengawo onke lalamanye emadolobha, licambe manga liyeba linebutsotsi, liyagembula, liyabhema, liyanatha, linatha lijokothele kuphinga. Uthi sekube liphunga lelibi embi kwaNkulunkulu, niyabona na? Ngakho niyabona, loko umuntu latama kukuzuza ngempumelelo uvele ende inyakanyaka ngayo. Angeke atisinzise yena lucoko, futhi uyatama ngemfundo, utshethe leyo ndlela, ubona kuthi bekangeke yini afundise bantu ngelwati lwekusinzisa lwaKristu noma lwati lwekusinzisa lwakhe noma ende indlela ethite ngemfundo yakhe. Bengifunda ngaleli linye lilanga ephephabhukwini iLife, lapho bebane ngikholwa ukuthi labaningi benu bayifunda le ndzaba, lapho bende yonke into manje ngekuhlanganisa tingxenye letehlukene ndzawonye noma kucongelela lokunengi, baze bacishe bende kuphila futhi bathite bebangakwenda. Bangeke bakhone kwenda lokho. Kuphila kuyindalo, ngakho munye kuphela umdali nalowo uNkulunkulu. Yabona na, bangeke bakhone kwenda kuphila, kodwa utama kwenda lokho. Ngiyathibuta ukuthi hlobo luni leluhlobo lokwakungaba ngilo uma bekangakwenda, uma kwakuyoba ngekuhlakanipha kwemuntu na. Ngakho niyabona, angeke akwende lokho. Akusiko nje kwakhe ukuthi akwende. Wehlulekile ngemfundo, wehlulekile ngesayensi. Uyathi ukuthi uvela ndzawana thite, kodwa ufuna kuthola indlela yakhe yekubuyela emuva. Adam wakuveta sibili lokho, umuntu wokuqala emhlabeni, emva kwekuthola ukuthi bekawile emseni. Wetama kuthatha kuhlakanipha kwakhe lucobo futhi ende indlela yokubuyela kuNkulunkulu ngaphandle kwekubuyisana. Wetama kubuyela kuNkulunkulu ngaphandle kwekwenta kubuyisana, into letsite kubhadalela tono takhe emva kokuba inhlawulo yaNkulunkulu yayikufa. Wetama kubuyela emuva ngaphandle kwekubuyisana ngekufa. Futhi bantu basasolo betama kwenta lokho, betama kwenta inkolo ngaphandle kwekubuyisana kuyo. Adamu watendela kwekumbonya ngemachembe emkhiwa ngaphandle kwekuchitheka kwengadi kuthi athi mbonye. Futhi uNkulunkulu wakwala, futhi bekakwalile ngaleso sikhathi, futhi uyohlala njalo akwala, ngoba ngaphandle kwekuchitheka kwengadi akukho ukuthethelelwa kwedono. Angeke nje akhone kubuya, ngoba inhlawulo ikufa. Uthi lokuthite kufanele kufe kubhadala leyo nhlawulo. Ngakho kungaba kuphela ngulokungena esikhaleni, noma nakungenjalo sonke sekufeni kube bekungekho lokungena esikhaleni sethu ukuthi sibambelele kuko. Futhi umuntu ekwenteni loku wakuconza loko kuthi udzinga into letsite kuthi abambelele kuyo, into langabeka tandla takhe kuyo, into letsite langayisho. Ngiko loko, nginako, ngiyathi ukuthi ngiko. Ngako Adam kubambelela entweni letsite, wenda licembe lemkhiwa kumbonya bakhe nemkakhe bungcunu. Kodwa wathola ukuthi loko lebekanako esandleni sakhe akusebentanga. Kuqhubeke kusukela phansi eminyakeni lebe singabala bantu kube kuphela besinesikhathi. Asithathe lababili noma labathathu babo noma kunjalo. Asithathe Nimrod. Nimrod wacabanga into lefanako. Emva kwazamcolo bekane kuva ukuthi kwakukhona uNkulunkulu lobekato kwehlulela lababi. Ngoba bebaphumile nje kulozamcolo futhi bekathi ukuthi kwakusono lesabangela uNkulunkulu abhubhise umhlaba. Ngakho-ke athi kuthi sono futhi siyokwenda uNkulunkulu ende into lefanako. Wetama kufeza lokuthite kwenda umbhoshongo kuthi bantu bebangagijima benyukele ezulwini uma kuba kubi lapha emhlabeni, kuthi baphile ezulwini futhi-ke baphinze babuye emuva emhlabeni nesono bese baphindze babuyela ezulwini futhi. Manje lo bekungumbono wemuntu yonke le ndlela etama kona futhi aphile emhlabeni futhi abe sezulwini ngesikhathi esifanayo, ungeke ukhone kukwenda. Ungeke wakwenda. Jesu wathi ungeke wakhonda uNkulunkulu namamona. Kungaleso sizathu sikholelwa kusihlwa ekugwemeni ngalokuphelele sono kusuka kuso. Singuphoyizeni, ungadlaleli ngakuso. Ungahambisani nhlobo naso. Ungabi nalutho nhlobo loliphathelene naso. Ungatami kubona ukuthi ungasondela kangakanani kuso ngaphandle kwekona. Bona nje ukuthi ungakhwesha kangakanani kuso. Noma yini lebukeka isono suka kuyo. Ungabi nalutho loliphathelene nayo nhlobo. Ngako Nimrod nemcondo wakhe lomkhulu wetama kufeza loku. Futhi uma ntocaphela bekuhlala kunjalo kusukela kwadalwa umuntu. Kuthi uma ugijimisa lulibo lwebantwana bakhayini, bonke baba bososayensi, emadoda lanemandla, isebenti emhlabeni ngensimbi nelugodlo, nakanjalo njalo, bebakhaliphile eluhlangothini lwekuhlakanipha. Kodwa abantwana bakaSethi bebathi ingceku, belusi bethi imvu, bathi ithobile. Manje leyo yindlela lefanako lokungayo namuhla, labo labancike kulenye indlo letsite, lendiwe ngumuntu, labangabeka tandla tabo kuyo. Bathi loku ngiko, loku ngiko, indlo letsite umuntu layizuzile ngekwakhe. Bese ke uyathola ikakhulukati nje labo ngulolo hlobo lolutama kuphunyuka ekubuyisaneni ngengadi emuva endleleni lefanele. Manje kodwa Nimrod emva kwesikhashana ekwakhiweni kwembhoshongo wakhe, uNkulunkulu wahlala emazulwini futhi wamhleka, futhi weta cishe ekucedzeni. Ngifuna nicaphele ukuthi wacishe wakuzuza loko lebeka saqale kukwenda. Kodwa-ke khona masinyane nje uNkulunkulu wavele waguqula lento ngalenye indlela, nalento yabadicucu kwashona nje phansi eluthulini, njengesitsiya sa-Adamu selicembe lemkhiwa sashona eluthulini, kanjalo nembhoshongo waNimrod waya eluthulini. Kwase-ke kufika lomunye lokwakuyinkhosi Nebukadinezari, futhi bekatokwakha lidolobha. Futhi uma nitocaphela ngaletinye tikhathi, leyo mimoya ingena kubantu, futhi lusuku lolutako futhi selusonzele manje. Lapho libandla lemaKristu, libandla lenkosi Jesu Kristu, lifanele libe kumoya kakhulu, ngoba Jesu washo kuthi le mimoya lemibili iyosondelana kakhulu ite idukise bona lalabakhethiwe uma bekungenteka. Sitha sinebucili lobukhulu. Manje mbukisiseni nganebukhedinezari, waka lidolobha njengephethini yasezulwini ngamashi, njengoba umfula iYufrate wawugeleta ugeleta ngasesitulweni sebukhosi. Njengasezulwini umfula wemanti ekuphila uhamba ngasesihlalweni sebukhosi, ingathe leti jikajikako nayo yonke into njengoba kwakunjalo ngaphambilini. Ngani ngesikhathi u-Abrahama ahamba abukela idolobha lelinjalo? Futhi uma ungenawo umcondo wakamoya, Sathane utokuphumbuthekisa ngale tindlo leti. Niyabona, indlo lebukeka ifana nalo, kodwa akusilo. Uma lendiwe ngumuntu alisikahle, uma lithengwe ngengadi nguNkulunkulu liliqiniso. Lokho niyabona kuliqiniso. Kodwa uma kwendiwe ngumuntu, manje wenda lelidolobha lelikhulu, futhi-ke siyathola kuthi futhi wenda umfanekiso webantu kuthi bakhonde, futhi waletha kukhondwa kwesithombe emkhathini webantu. Kodwa ekhathi kwako konke kwako, nako kufika umbhalo wesandla lesingethulu kwemvelo elubonzeni, lulwimi lolungatiwa lokungekho muntu lobekangaluhumusha ngaphandle kwemprofethi logcwaliswe ngamoya lobeka semkhathini wabo. Futhi lowo mbuso washona eluthulini njengembhoshongo waNimrod nje nesithi yasemkhiwa sa-Adamu ngalokufanako nje, ngoba kuyinto nje umuntu layizuzile ngekwakhe. Kuyinto lebekafuna kuyenda kukhombisa ukuthi bekangathi sinzisa yena ngekwakhe. Ungeke ukhone ukuthi sinzisa, kude longakwenda ngako. Indlela sewuvele wendelwe yona. Ungeke uthi sinzise wena. Besingabita tinto letiningi letinkulu letendekile. Majudane nje eFrance emva kwempi yekucala yemhlaba bebafuna kwakha lilayini iSiegfried enhla lapho. Futhi baguqula tonke tibhamtabo tabheka eJalimane, base bathi manje uma emaJalimane ake etama kuta ngalapha, futhi leni singakhona kubavimba ngoba sinelayini lapha lesingabavimba ngalo. Kukhombisa nje kuthi tikim letendiwe ngumuntu tingeke time. EmaJalimane abahlakaniphela eta emva kwaleli layini iSiegfried ase athi singadla sinathe sihlale ekuphingeni sidanse, siphile esonweni sende noma yini lesifuna kuyenda ngoba sivikelekile, sende indlo letosivikela. EmaJalimane amasha aligega futhi abathatha, niyabona, aya ngale nje ngemuva ngoba bakhohlwa kwenta umbhoshongo wetibhamtabo longakhona kujikela noma kuphi. Ngakho emaJalimane aphumela nje la kufinyelela khona tibhamtabo, futhi ahamba agega ngqo ngemuva nelilayini isigriti lawa emajalimane efika ngalapha ase enda lilayini iMacnot uthi bacabanga ukuthi uma emaYankee ake ede ngalapha leni sitokwehlela nje phansi kulo khonkolo lo vikelekile futhi sitawuba kahle kwendekani ke emaYankee eda ngalapho netixhumane futhi awachumisa abathiqhuqu lawa nakanjani iUnited States lapha kungesiko kathen bacabanga ukuthi bebangakha umkhumbi lekungekho labanye bakhe bemkhumbi lebe bangawakha wawubitwa ngeTitanic ngalobunye busuku ngesikhathi uvuvubula elwandle ngato tonke tinjini tigijima nemabhendi bekadlala umculo wemtshentshemuko balilithela khona masinyane nje kwaguquka kwase kuba ngulethi edute nawe nkulunkulu wami leni washayisa litshe lelikhulu le-ayisi ngephandle lapho lashaya labhobosa imbobo kuwo futhi lachumisa tinjini futhi waya phansi ekugcineni kwelwandle ngani na uNkulunkulu ngesandla sakhe lesinemandla ukhombisa lelive ukuthi lingeke lime umuntu angeke azuze lutho ngekwakhe manje namuhla kuphikisana lokukhulu kuyachubeka ngetikhali tembumbiso inuclear futhi sichitha tigitsikitsikati temadola kutama kumikisa indvoza ngale enyetini kuto sita ngane emva kokuba sekefike enyetini Anginjengoba ngishito ngalobunye busuku angikakhathateki ngekufika enyetini ngifuna kufika ezulwini ngakho inyeti ayisikhashane ngalokwenele kimi bese ke kubaba seRussia bathi oh sibeke umuntu wekucala emkhathini impela ngiyaphikisana nabo lapho le ndoda iye emkhathini cishe eminyakeni lemibili endlulile gepha thine sibe namunye emkhathini cishe eminyaka Leti ngulungwane letimbili lo sakhela likhaya ukuthi site kulo kodwa niyabona timpumelelo letendiwe ngumuntu lokho umuntu la kuzuzele ukuthi akwende ngekhathi kwakhe lucobo angeke kusebende manje sitamile kufundisa abantu ukuthi bathole lokho lesitokubita ngokuthi bantu belizinga lelingcono ngemfundo emasemina ethu lithumele bashumayele bethu esikolweni lokuyinto lekahle futhi bafunda imfundo ngekukhuluma kahle inkulumo Nakanjalo njalo nesingisi lesikahle ukuthi labo lelo zinga lelingcono lebantu balelidolobha lababitwa kanjalo bangeta kulamabandla lawa futhi sigcwalise libandla lethu leligcwele lokho manje angikholwa ukuthi kunebantu belizinga lelingcono kunalabantu bankulunkulu niyabona na na Jesu akazange sekasebende etikwa lelo zinga ngesikhathi alapha waya kubadwebi labangakwazi ukufunda nokubhala labangakafunzi labangadilutho uthi ngiloko lakukhetha uthi uNkulunkulu uma kuphela bewungamconza uyathanda ukuthatha into lengasilutho bese wenda lutho ngayo lokho kuyafakaza ukuthi uNkulunkulu akukho lutho longachosha ngalo uthatha into lengasilutho kwenda lokuthithe ngayo lokho kuyafakaza ukuthi uNkulunkulu manje sitamile kukwenda ngaleso sikhathi ngemahlelo sicabangile mhlawumbe uma singathola emahlelo ethu ukuthi akhule Uthi sendeni ekwenteni emahlelo ethu lokhu kuthi kulungile anginalutho lolumelene nabo kodwa into lesiyendile nemahlelo ethu sisanza kuqala nje sithonsela lelo hlelo uthi into yokuqala niyathi asikaniketi lolomunye umnakethu ingubo lenele ukuthi afuthumale ngayo niyabona futhi sitehlukanisileke niyabona na futhi ekwendeni lokho konake sibangele ukuthi lokuthite kwendeke emkhathini wethu lobe kungakafaneli kwendeke futhi sithola ukuthi lokho akusebenti nje inkulumo yethu tekuhlakanipha lethi kahle kuphela ngifisa kwangathi bengingakwenda kodwa lokho akusiko lokubalekile emehlweni kaNkulunkulu Ngomoya loyingcwele uNkulunkulu akazange seka kugcobe lokunjalo wagcoba futhi wathuma libandla lakhe ukuthi lishumayele livangeli livangeli alisiko kuhlakanipha livangeli alifikanga ngelivi kuphela kodwa ngemandla nangetibonakaliso kubonakaliswa kwamoya loyingcwele ngiloko lokwaletha livangeli lapha kunesiko kathen eChicago licembu leFull Gospel lelibethelwe umhlangano futhi baya esikoleni lesikhulu lesidzite seliBhayibheli futhi bathola sikhulumi lesikhulu lesihlakaniphile uthi kwakukhangiswe lonke leli dolobha mayelana nalesikhulumi lesikhulu lesivela esikolweni lesithite lesikhulu sineligama lelinjalo he nato tonke ticu ekugcineni kweligama baze bacabanga ukuthi kutoba ngiko nje uthi lapho ticu ukuthi buthana ngekhathi kutova lendlotha ngesikhathi sukuma ngemuva kwesakhiwo igcoke isudu kololo abheke emuva nenkulumo yakhe ayifake ekhwapheni lakhe wakhuphukela lapho futhi wayendlala lapho kulendzawo nale nkulumo he yayinhle kakhulu futhi kwakungekho muntu lobekangasho ligama lelimelene naleyo nkulumo yayiphelele nje lesingisi sasiconze ngqo tento takhe nekutiphatha kwakhe epulpiti kwakuphelele akazange sekangingide abe nemalimi noma aphukuhle emathe njengoba labaningi bethu benda kodwa u wethula inkulumo yakhe ngebunono lobukhulu kodwa wacabanga ngalesicuku lesi sebantu labangakafunzi ngitokhuphukela lapho futhi ngibakhombise ukuthi kusho ukuthini empeleni kuba umshumayeli afucele sifuba sakhe embili wenyuka atikhukhumetile futhi waniketa le nkulumo lena kodwa wathola ukuthi lokho akuhlalanga nalolo hlobo lesicuku kweca ngetulu kwetinhloko tabo lamakhulu kakhulu emagama lamakhulu lavuvukile abakutholanga lebekakusho ngakho emva kwesikhashana ngesikhathi sekabone ukuthi bekaneliphutha wabutha inkulumo yakhe wase uyibeka emkhonweni wakhe emahlombe akhe ehla nenhloko yakhe yehla emadolo akhe alenga wehla wabuyela emuva phansi athobekile ahlazekile esuka epulpiti kwakukhona lo ngcwele lomzala ahlethi emuva lapho acalata wathinta lomunye wathi kube bekenyuke ngalendlela lehle ngayo bekayokwehla ngalendlela lenyuke ngayo lokho kuthi akube liciniso nje ize indoda yathi ukuthi ayathi lutho futhi iyothi thoba embi kwaNkulunkulu futhi ilindzele moya longcwele kuthi ende umsebenzi nguleyo nthoke umuntu angeke azuze lutho ngekuhlakanipha kwakhe ufanele ancike kuphela kuNkulunkulu manje umuntu enda lokhu kukhombisa ukuthi kukhona kuzuza njawana thite ngaleso sizathu lesikhulu sekuhlengwa naNkulunkulu wenda lokho kuzuza wakwenda lokho kwabalula kakhulu kwakungekukholwa uNkulunkulu washo ekuqaleni bekuhlala njalo kungekukholwa namuhla awukasinziswa ngemisebenzi ngetinto letinhle ngekujoyina libandla ngekuba ngilofundzile usinziswa kuphela ngekukholwa nalokho kungemusa kaNkulunkulu usinziswa ngekukholwa lokho uNkulunkulu lasavele akwendile uNkulunkulu wamisa umjeka uNkulunkulu ukunika lokuthite kuthi ubambelele kuko umjeka njengeflag ilenga naseKorea futhi phansi etichingini ngesikhathi sempi lapho eAmerica bekaduthule abuyisela emuva emaJapane futhi bagijima benyukela eGuam netindzawo letehlukene kuya esicongweni seliguma liguma leliphakeme kunawo onke lebe bangalithola futhi lapho netinyembe tehla etihlathini tabo nangekumemeta bahlanyela iflegi yaseAmerika ludvumo loluthala ngethulu kweliguma bebalincobile lelive kuzuza lokunjepho kuphakamisa leyo mjeka kuthi loku sekwethu inhlanhla lenjepho lokwakungiyo kulawo masotsha kuma lapho eveni lebebalincobile ngiyanitshela uNkulunkulu wanika libandla umjeka ngalelinye lilanga ngesikhathi Jesu aphakanyiswa eCalvary emkhathini wemazulu nemhlaba akekho lomunye ngaphandle kwaNkulunkulu Emmanuel opha ingati yakhe emhlabathini kwakunemjeka lophakanyiselwe kubantu kuthi sincobile sinako singetulu kwebancobi ngoba wasincobela manje sithola ukuthi Noah indoda yaNkulunkulu beka nekukholwa futhi uNkulunkulu wamnika umjeka naloyo mjeka wawungumkhumbi futhi Noah wakha lapho ngekukholwa ngoba kwakungumyalo kaNkulunkulu kwakha lo mkhumbi kube kusinziswa kwanoma ngubani lotho ongena kuwo manje lapho Noah wachubeka kwakha emkhunjini bekathi ukuthi bekachethela umjeka uNkulunkulu lebekamtshele ukuthi akawakhe Noma yini uNkulunkulu lathi yende bambelela kuyo ngoba kukahle akunandzaba ukuthi bahalathisi bangakhi labahleka futhi bahlekisa ngako Noah bekathi ukuthi bekana isho kanje inkosi Thathanisa Noah na Nimrod Nimrod bekanemcondvo wakhe ngako Na Noah bekanemcondvo waNkulunkulu ngako Nimrod bekanendvo lebekangabekathandla takhe kuyo Na Noah bekanendvo lebekangabekathandla takhe kuyo kwakungumjeka indvo lebekangabambelela kuyo impela bonake siyathola emva kwaloko sitokhuluma ngalenye indvodza masinyane neligama layo kwakungumosi futhi bekangumuntu munye nje Kodwa beka yonke akhone kanjani kukhulwele abantwana baIsrayeli baphume eGibhithe ebugcilini emva kokuba sekadatishile esikolweni aceceshwe kuko konke kuhlakanipha kwamaGibhithe futhi wathola ehlulwe ngalokuphelele kodwa ngalelinye lilanga emuva esihlane uNkulunkulu wahlangana naye noma yena wadibana naNkulunkulu Uthi uNkulunkulu umnika umjeka indvuku ukuthi ayiphathe ngesandla sakhe indvo lelula kanje pho kodwa kwenda umsebenzi Thatha le ndvuku embi kwakho kwakungumjeka ukuthi Mose ngesikhathi analeyo ndvuku wamasha waya embili nayo bengidadisha kungesiko kaTheni ngaDavid Livingstone ngesikhathi ngime ethuneni lakhe eLondon Nebantu labanengi bavakashela lithuna la Livingstone kuna noma nguliphi lelinye lithuna eAbbey ngakho ke kuva indzaba ya Livingstone ukuthi wehlela kanjani lapho njengadokotela nemkhristu ukuthi waya kanjani kube emtsabo futhi wangakhona ukungena ngoba inkumbi bebaneludlame kakhulu ngakho wefika esikhulwini Futhi wathi sikhulu sathi uma utonatha ingathi esivumelane kanye nami konake utaba ngilomunye wethu ngako bathela liwayini lelidzide enkomishini futhi bahlaba ngenyalithi imithambo yalomunye nalomunye base bawumisa ethi kwale nkomishi futhi bathonzisela lengathi ekhathi lapho uthi bayihlanganisa leti ngathi totimbili ndzawonye wabese ke Livingstone unatha ihafu yayo Nale sikhulu sanatha ihafu yayo base banikana lomunye nalomunye umjeka kuthi bese babobhuti nale sikhulu sacela libhanti la dokotela Livingstone futhi wakhumula libhanti lakhe wase ulinika lesikhulu futhi Livingstone wacela lesikhulu ke sikhali sakhe lesingcwele futhi ngesikhathi sekabiyela emuva emahlathini nebemtsabo bamgijimisa bebajikijela sikhali kuye kuthi bekeva kanjani pho uma aphakamisa loyo mjeka sikhali lesingcwele futhi ngesikhathi asiphakamisa kanjalo bemtsabo bebawela emhlabathini futhi bacishe bamkhonde njengankulunkulu ngoba bebathi ukuthi ngulapho la leso sikhali lesingcwele savela khona manje lokho kukuthi namuhla Bantu banamuhla bayehluleka ukuchonza umjeka lomkhulu uNkulunkulu lasinike wona wena uthi mina kethu Branham unawo emandla ngifisa kwangathi ngabe benginemandla Sithe emandla asinawo emandla sineligunya akusiwo emandla ligunya asiwadzingi emandla Kristu unemandla kodwa sine sineligunya Amen. Buna lomnengi umehluko nguye kanye lolo wanqoba. Wanqoba futhi wasinika ligunya. Unemandla kodwa sine sineligunya. Njenganoma nguliphi linxusa nje leliya kulelinye live. Lapha kunichazela kona. Kukhona phansi uya endase lapha kuletinye taleti mphamba nandlela lapha ePhoenix. Cishe ngensimbi yesihlanu ntambama. Kuneliphoyisa limenge phandle lapho. Nathi timoto tendlula lapho emashumi lamane. Digijima emakilomitha langemashumi langifika ngeli hour. Yebo ke lelo phoyisa lelincanyana. Mhlawumbe lingasiwo nemafidi lasihlanu kuphakama. Liphumela lapho futhi leni. Lide emandla lenele kumisa ngisho yinye yaletho timoto. Yebo ke lenye yaletho timoto ingahle ibe nemandla emahashi langemakhulu lamathathu. Yebo ke tingavele timthathe loyo mfo futhi timpichite futhi tichubeke. Kodwa ake liphakamise sandla salo kanye lishaya imfengwane. Lide emandla kodwa lineligunya. Ngoloko nje emabhiliki atoshelela nemasondo atokhwikwita yonke into iyokuma ngoba liphakamise sandla salo ngoba lineligunya. Kuthi uma wesilisa noma wesifazane embethe sivikelo lesigcwele saNkulunkulu akusiwo emandla ngemagunya lavela ngetulu uma asho bodeveli bayakhala futhi emabhuliki atogwikwita ngisho nekufa lucubo lwako iyogedletela nemathuna ayovuleka ngeligunya Jesu Kristu lalinika libandla lakhe. Bonke bantu uyakwati loku letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Phakamisa ligunya umjeka, sandla sakhe siphakeme neliglavu lakhe lelimhlophe ligcokiwe nayo yonke imoto itokuma. Kude ngisho nemandla lenele mhlawumbe kumisa libhayisikili. Kodwa uneligunya lekumisa noma yini leta ngale kuleso sitaladi. Ngoba ngani? Wonke umthetho wasePhoenix usemva kwakhe. Futhi umKristu lofile futhi wangcwatshwa futhi wavuswa kanye naye ekuvukeni kwakhe kulabafile etindzaweni tasezulwini. Niyabona, uma sifile naye khona ke futhi sivusiwe kanye naye ngoba umtimba uya lapho inhloko ikhona khona futhi yena uyinhloko nalona ngumtimba futhi hayi ukuthi kuyoba khona kodwa manje sihlethindzawonye etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu nawo onke emandla adevele anqotshiwe futhi angaphansi kwetinyawo takhe. Ligunya, ligunya, nango umjeka leso sandla lesiphakamisako. Loko kubalulekile. Mose wehlela eGibhithe kwakunetilwandle letinkulu ngephandle lapho waphakamisa umjeka futhi kwendekani na aguquka aba yingadi waphakanyiselwa etikwelive licoco imvala emazeze lilanga lenqaba kukhanya kufa kwashaya live ngani na waphakamisa umjeka wekwehlulela kwaNkulunkulu. Uthi uma siphakamisa umjeka wekwehlulela kwaNkulunkulu njengelikholwa kuKristu ngempilo lebethelwe kuwe lucobo nemibono yakho lucobo uthi wavuswa nelivi lakhe lentiwa laphila emkhathini wenu wonke devel utofanele answini nite ngalo kunjalo ngoba kumelele Kristu. Niyabona na, wafa nguye lwaphakamisa umjeka. NaMose nendvuku yakhe yayibukeka njengento lencanyana nje kodwa kwakuyindvuku futhi kwakungumjeka waNkulunkulu eGibhithe into ngayakhe yekwehlulela futhi yaletha kwehlulela. NkuNkulunkulu sonke sekhathi uniketa into longayibuka, into letsite longabeka sanda sakho kuyo, into letsite longafakaza ngayo, into letsite lekahle emva kokuba sewumemukele yena. Yati bomeki siyafunda Petro wathi wabona ukuthi uNkulunkulu beka khona beka yatothatha noma ngusiphi sive sebantu noma ngibani lobeka mkholwa. Yati tatifuna inganyete ukuthi ivuke kuJakobe, inganyete ukuthi iphume kuJakobe futhi banikwa umjeka ngesikhathi Jesu atalwa eBethlehem yaseJudiya. Yati tavela endiya tilandzela inganyete.
An ensign, an evidence.
Oh hey, ini umjeka sifakazelo, bufakazi, bufakazi lobungetulu kwemvelo. Longakholwa ngithanda ukuthi nikubone lokhu. Akusiko ukuthi wonke umuntu ufanele akubone. Kude umuntu lo wabona leyo nganyeti ngaphandle kwalamadoda lamathathu. Wendlula kuyo yonke indzawo yekudadishela tiphakabhaka. Bufakazi lobuphila mbamba umjeka kubaholela kuKristu. Kude umuntu lowayibona ngaphandle kwabo kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona nonke nine nitongibona ngoba ngitawuba nani njalo kuze kube sekupheleni kwemhlaba. Umjeka Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi umjeka weliciniso kaNkulunkulu. Longakholwa angahle angawuboni. Yesu naye wathi, loyo lokholwa ngimi, lemisebenzi lengiyentako mine, naye utoyenda. Kuyoba yini na? Kuyoba sibonakaliso, umjeka. Wake wacelwa yena kanye, akuthi indodzana yami ihlale, lenye ngesekudla, lenye ngesencele. Wathi ningasinatha yini lesitsha lengisinathako? Ningaphaphathiswa ngempaphathiso lengiphaphathiswe ngawo, moya lwengcwele lofanako lowawuseti kwakhe ngaphandle kwesilinganiso, ufika ethi kwelibandla lakhe ngesilinganiso. Kodwa ngumoya lwengcwele lofanako, uNkulunkulu lofanako, ngumjeka. Singumjeka waNkulunkulu evele. Kungaleso zathu ngihlala njalo ngithethisa libandla lePentecostal ngibalandzela tindlela tabo tekuphila.
That's the reason the world can't see Christ.
Ngungaleso zathu live lingakhona ukubona Kristu ngoba siwithe imivalo siyesuka kuloko. Uma besifazane bethu bagcoka futhi bathi phathise kwalolonke live, uma emadoda ethu aphuma nemahlala angcolile nekubhema uthi achubeke njengawo onke lalamanye bashade kanye noma kasihlanu yonke lenye into kudonsa babafake esontweni netinto letinjalo ngani cha. Umhlaba awukholwa kuthi unawo. Ake ngikutshele mina ke, uma sewufile nekuphila kwakho kufihlwe kuKristu ngaNkulunkulu, uthi wabekwa luphawu ngamoya loyingcwele, naNkulunkulu ukuphakamisela etindzaweni tasezulwini, uyoba ngumjeka kuthi umsebenzi waNkulunkulu wendiwe kuwe. Yesu wathi kumakho welishumi nesithupha, letibonakaliso lethi tuyobalandzela labakholwako, doboluni lomjeka lokungilo, umuntu lomkhulu lonembono wakatheni. Cha, intobeko kugcwala kwaNkulunkulu kuKristu Jesu kwamenda wahambisa kwemlimi lothobekile. Kwamenda wageza tinyawo tebafundzi bakhe, beka ngenandzawo yekucamelisa inhloko yakhe. Labanye bethu sitibita ngamaKristu, siya enzaweni sifanele sibe nalokuhle kwendlula konke lokukhona even. Ufanele ucinisekise imali letsite. Singeke sihambe umvangeli. Labanye beluse ngeke baye ebandleni ngaphandle uma kulizinga leliphakeme nenzawo lenkulu. Oh ye, sitsinga lesinye sentakalo njengoba Paula asibona ngesikhathi sendleleni lebheke eDamaseko. Paula wabona ukuthi umjeka uphakanyisiwe futhi wathi ungubani wena Nkosi? Wathi nginguJesu. Lesikuthi ngako kusihlwa ngulenye insika yemlilo lelengela etikwelibandla futhi kusihlwa kuthi emehlo ebantu langaboni angavulwa futhi bakubone. Jesu usaphila futhi uyabusa umjeka. Manje uyi uNkulunkulu wasinika lo mjeka, umjeka waphakathi. Kumbulani kuthi yonke imijeka yemaRoma, yonke imijeka yaNimrod, yonke yaseBabylon, nabo bonke lalabanye babo seyibhidlitiwe futhi ayisekho. Siyati ngemlandvo kuphela. Ngema eRoma lapho boKhesari bake babusa umhlaba uthi bewufanele ugubhe phansi emafidi langemashumi lamabili emhlabathini kuthola ukuthi isigodlo sabo sasikuphi. Ngema eGibhithe lapho boFaro bebakhona futhi sekuhambile futhi kwaguquka kwaba luthuli. Nakethu kodwa kukhona umjeka uNkulunkulu lawuzuza ngalelinye lilanga ngekuphakamisa Jesu Kristu kulabafile uthi athumele moya longcwele ethi kwelibandla lakhe. Nemazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lakhe lingeke lendlule. Ethi kwaleli bhala ngitawulakha libandla lami nemasango esihoko angeke alehlule. Ngani na umjeka lophilako usebandleni, umjeka longenakuphosisa bufakazi lobuphelele, into longabeka tandla takho kuyo, into lebe ungayibuka. Ngiyabona lapha lensizwa lena Williams lomncane lapha wasukuma futhi wafakaza kuthi uyise nenina bebamkhulekela kanjani, uthi khona masinyane nje wabona umjeka kwendeka into letside. Ubonile wavalelisa kulendlu lenzala yelubumba wase uyogijigijima kuleyo ndlela lemhlophe salubisi njengoba umnakethu ashito. Uma abantu bangakubona lokho, uma ngiphakanyiswa kulomhlaba ngitawuthonsela bonke bantu kimi. Nina nibofakazi bami, nitawuba bofakazi kimi kokubili eJerusalema, eJudiya, eSamariya nasemikhawulweni yemhlaba. Letibonakaliso lethi tuyobalandzela labakholwako ngeligama lami, batawukhipha emadimoni, bakhulume ngetilimi letinsha, baphathe tinyoka, banathe lokubulalako. Kungeke kubalimade, babeke tandla tabo ethi kwalabagulako uthi bathosinza umjeka. Ake ngithwale lo munye ngethulo kwaloko kunamathelisa. Loku bantu bonke bayokwathi ukuthi nibafunzi bami uma ninelutsandvo lomunye nalomunye. Niyabona na, ngeke wathatha ingxenye yakho, kufanele ukuthathe konke kwako. Uthi kungeke kunamatheliswe ngeluphawu kuze konke kwako kufike. Kunjalo heaven lelidzala tikhathi takatsene luphawu lwaluvamise kuba yindingilizi, umuntu lobekangakwadi kusayina ligama lakhe bekasanza kuba nendandatho nje uthi wakubeka luphawu kwakhe noma yini layibhala ngani bekayovele nje esikhundleni sekusayina ligama lakhe abeke luphawu kuko. kwakulicala lelibovu kuthi uke ukophe lolo phawu. Manje namuhla uNkulunkulu uneluphawu futhi kuyinhlawulo yekufa kukopha lolo phawu. Lalelani nemaluthela, ma-Methodist, ma-Baptist, i-Presbyterian, ma-Pentecostal, ningatami kulukopa. Bambelela uthule naNkulunkulu utolubeka kuwe. Futhi-ke uyoba ngumjeka, sibonelo sebuKristu, nebudvodza nebufazane. Luphawu lwaMoya loyiNgcwele, umjeka waNkulunkulu, ucinzethelwe kuwe uze ubuke. Wende uhambe ukhulume livangeli noma kuphi lapho uya khona. Kude sici labangasikhomba kuwe. Kunjalo, uNkulunkulu uzuze lokho ngekufa, kungcwatshwa nekuvuka ekufeni kwaJesu Kristu. Ngesigezo semandi ngelivi, ngengathi yakhe namuhla sigeziwe, futhi sendiwa sahlandeka, saniketwa lelithuba lelikhulu. Niyabona, siyathi buta kuthi Jesu bekayini. Uma sithi bekanguye itolo namhla naphakathi, manje lokho lebekangiko itolo ungiko namuhla, futhi uyoba ngiko ingunaphakathi loyo mjeka lofanako. Siyathola kuthi umjeka wawuyini ngaleso sikhathi kulabo bantu. Kwathi kuthi noma bekangumjeka longiwo labe ubuke kuthi utawufika. Sibona imibhalo lapho ekhathi lapho akazange sekatisho kuthi wenda lutho, akazange sekatisho. Wathi akuzimi lo wenda le misebenti, ngubabe wami lohlala kimi. Wenda imisebenti, ngicinisile ngithi kini, indvodzana ingeke yende lutho, kodwa loko lebona uyise akwenda. Loko indvodzana iyakwenda kanjalo, kungiloko lakubona uyise akwenda. Ngalamanye amagama, wakubona ngembono. Kwendekani, siyathola wesifazane wathinda sembatho sakhe, waguquka wase uyambuka, uthi wamtshela bekanenkinga yekopha, uthi yema, kukholwa kwakhe kwakumsinzisile. Lo wesifazane emthonjeni wathi, hamba ulandze indvodza yakho. Wathi, anginayo, wathi yebo-ke si. Ushito kahle ngoba bewunalasihlanu. Ngesikhathi asho lokho, wathi mnumzane, siyathi ukuthi Mesiya uyeta lothiwa uKristu. Uma efika utositshela letinto leti. Niyabona na, kwakunemjeka, wathi nguye lolokhuluma nawe. Oh mnakethu, imbita yemandi yashiywa. Besathole umthombo logcwaliswe ngengathi lemunywe emithanjeni ya-Emmanuel. Bekathole umthombo wensinziso. Bekawutholile umthombo. Ugijimela edolobheni, niyabona na. Bekakhomba ngekujabula emadoda. Wathi wotani nibone kuthi ngubani lesimtholile. Nibone umuntu longitshele tonke letinto lengitendile. Bukani Andrea lengishumayele ngaye itolo ebusuku laphaya. Kanjani wathi nje angahlala busuku bonke naJesu futhi wathola kuthi loyo impela kwakungufakazi waNkulunkulu. Lowo kwakunguMesiya. Akahambanga wathi Simon water ngiside ngikucubungule. Bekathi kuthi bekanguMesiya. Uthi wathi nje angeta embi kwakhe. Wamtshela kuthi bekangubani nekuthi ligama leyise lalingubani. Naphetho wathi kuthi nguloko lokwakutokwenteka. Filipi wenda into lefanako. Uthi oh kuchubeke futhi kuchubeke futhi kuchubeke. Umjeka. Jesu wathi kuJohane lomngcwele 14:12, loyo lokholwa ngimi, le misebenti lengiyenda komine, naye uyoyenda. Manje bukani, sithunyiwe. Lalelani lapha bangani, nonke. Ngikhuluma nani bantu manje, kunjalo manje, kubantu labatokhulekelwa. Lalelani lokhu. Wena ungifakazi usinzisiwe, futhi uyathi kuthi emandla aNkulunkulu ayini. Utsinze loyo mjeka. Kukhona lobambe kuko lokuthide. Lokuthide hayi umbhoshongo waNimrodi. Kanjalo futhi akusiso sisidziya selicembe lemkhiwa sa-Adamu. Kodwa sethembiso saNkulunkulu kuthi emazulu nemihlaba kutawendlula. Kodwa livi lami lingeke lendlule. Kuyinto longabeka tandla takho kuyo. Letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Uma babeka tandla tabo eti kwalabagulako, bayosinza. Ngumjeka, umjeka sibili. Uthi kini ninebantu, angaba khona yini munye lapha longakaze awemukele lo mjeka lona. Longathi kuthi yini leyenda labantu laba bakhale, futhi bamemete, futhi badanse, nekuthi kubenta kanjani labesifazane laba, bayekele tinwele tabo tikhule, futhi bayekele kutigcoka leto timpahla letinzala letingcolile. Nekubukeka ukhanukisa embi kwamadvodza, netinto letinjalo, lowo moya lomubi uphumile kubo. Ungangitsheli, ungahle ube msulwa njengemduze kumyeni wakho. Kodwa uma uta enkantolo yekwahlulelo, Utophendvula ngekuphinga kunjalo liBhayibheli lasho Jesu wathi loyo lobuka wesifazane amkhanuke sewuvele uphingile naye enhlitweni yakhe uthi uma utigcokisa wena kuthi utivete embi kwamadoda unelicala uma wesilisa angakaze wakuthinza uma leso soni sesiphendvula ngekuphinga kwaso nguwe lolokwendile utivete wena lucobo yebo mnumzane mnakethu tsatse ungahle ucabange ukuthi lena ifashion lenzala benginemfundisi kungesiko kathendo wathi utoyilimati inkonzo yakho mina kethu Branham ngathi akusiyo yami ngeyakhe uthi lelo livi lakhe futhi ngiloko lakusho ngiyakukholwa yebo mnumzane kunjalo ngako uma ubona lo munye walabo besifazane aconzana ngona uNkulunkulu uyombona aphuma njengalongcwele uyombona enda ngalokwehlukile kuyoba khona umehluko empilweni yakhe bungcwele buyokhuluma nzawotonke uyoba ngudzatse bukisisani leyo ndvodza leso sitsakwa ngephandle lapho esitaladini siyenza impungane yelibhara nemlomo wayo ushaywe ngekwekushaya timpungane ekuhlanteni kunkantini nabhiya netintfo letinjalo ake aguce e-altari futhi abambe leyo mjeka ngalelinye lilanga uthi ngiyakutshela uyoba ngumjeka kuNkulunkulu nesikhumbuto emandleni lasinzisako aJesu Kristu yebo mnumzane impela utokwenta ngema endase ngalelinye lilanga lapha etitaladini tasePhoenix uthi ngabona lo mncane umfana lolikhalathi emenge phandle lapho umfolo omncane kwakungekho muntu lobekamnaka bekane libhayibheli lakhe ekhwapheni lakhe nanoma ngubani lobeketa ngalapho bekakhomba livangeli kubo ngawo onke emandla akhe ngathi ayibonge inkosi uNkulunkulu oh he kumemetele kakhulu mnakethu kugcine kuqhubeka loko kulungile kuphakamisa Jesu Kristu oh uma ningamati kusihlwa bangane memukeleni ningeke nakwenda sisakhothamisa inhloko tethu umzuzwana nje sendele umkhuleko ngiyaxolisa sikhathi siyabaleka masinyane ngifuna ukubuta umzuzwana nje ngabe sikhona yini soni lapha kusihlwa lesingamati Kristu futhi asikaze wemukele lo mjeka uma wetama kufeza uthi manje mnakethu Branham manje umzuzwana nje ngicina umthetho wegolide mnakethu kube lokho kwakumile Jesu bekangeke athingeke ukuthi afe uthi mnakethu Branham ngiba lilunga lelibandla leligqame kakhulu lokho kulungile mnakethu ngiyakuthokothela lokho uthi ngiyakubonga ngekugcina umthetho wegolide ngiyakubonga ukugcina imiyalo lelishumi kodwa uma umthetho wegolide kujoyina libandla noma nguyiphi lenye yaleto tinto nangabe kwakungakusinzisa wena Jesu wafela lide Jesu wathi qobo lwakhe kujohane longcwele sahluko sesithathu uma umuntu angakatalwa kabusha angeke angene kuphila kunjengelicembe lilenga esihlahleni emva kwesikhashana impilo iyesuka ecembeni uthi ibuyele etimpanzeni taso licembe liyahohloka loko kuphila kungcwatshwe etimpanzeni kude kwendlule busika entwasahlobo kubuyisa lokunye kuphila lelinye licembe nguleyo indlela yemKristu losesihlahleni sekuphila leli khasi lelidzala lapha lingahle lichathake phansi liqiniso lelo kodwa kuphila kubuyela emuva kuNkulunkulu lo wakunikeda niyabona na uma uNkulunkulu akunika kuphila kwakho utalwa kabusha kunye kuphela kuphila lokungake kuphile uthi lokho kuphila kwaNkulunkulu kuwe uthi uma lokho kuphila kukuwe kona ke kutokuya kuphela lapho kuvela khona emuva kuNkulunkulu ukuthi kubuye kuleso sikhathi lesikhulu seminyaka leyinkulungwane nelicembe lelisha noma impilo lensha noma umtimba lomusha noma lomusha longayuze ushabalale futhi uwe ikhathi tethu tiyakusho lokho ukuthi uNkulunkulu ukanye nathi ukuthi uNkulunkulu ulapha wayala imvelo manje uma ungakaze ukwemukele lokho kuphila uma lelo cembe lelincane lingahohloka kusihlwa leli cembe lelincane longilo lapha emhlabeni uyathi ukuthi lingeke liphindze livuke uma ungakatalwa kabusha ungakawemukeli umjeka enhlitweni yakho bufakazi lobonakalako moya loyingcwele hayi nje ukuthi cabangela ungeke ukucabange nje ngakhuluma nzawana thite ngalobunye busuku uthi ngathi kubeke bafundzi bebalindze etinsuku letimfica uthi bathi sitokwemukela ngekukholwa kuthi sina moya longcwele bese siyachubeka bebangeke babe naye niyabona na bahlala lapho bathe bathi kuthi ulapho kukhona lokwakwendekile into letsite lebe bangabeka tandla tabukuyo bathi ngiko lokho njenganowa nje bekangathi ngiko lokho njengamosi nje bekangasho ukuthi ngenduku esandleni sakhe lokhu ngiko utonqoba kanjani mosi ngale nduku ngitawunqoba ngitakuwenta kanjalo ke kuthi ngajesu kristu ngamoya longcwele nginqobile ngoba wangincobela uthi manje ngi impilo yami seyifile uthi ifihlwe kuye uthi yabekwa luphawu ngamoya longcwele ikhona lapho uma ungenaso leso sendakala kusihlwa mngani losoni ungeta sisakhothamisetha inhloko tethu umzuzwana nje babe wethu losezulwini manje nginikela tetsameli kuwe kungahle kube nemuntu lophambukile lapha longahle angabi nalo leli thuba phinze siva nje elucingweni emizuzwaneni lembalwa lendlulile noma esikhashaneni lesendlulile umnakethu Tommy Hicks ingceku leligugu yakho umnakabo loyo lakhale kuye wancenga kuye abavikini nje lambalwa lendlulile ngisho wamthumelela incwadi uthi wathi mnakethu yemukela Kristu kodwa bekenta imali leningi kakhulu kuthi sengela likhaya letinkulungwane letilikhulu temadola ikhadi lakhe lensha bekangenaso sikhathi sekukwenda ngicabanga ukuthi ngitokwenda lokho kamuva Tommy kodwa sekule yidi kakhulu manje kumbambileke endase Mexico. Oh Nkulunkulu bane nesihawu. Bantu abathi kuthi akusekho kubuya kutoyedama futhi. Leli ulona thuba kuphela. Nekufa akuguquli umphefumulo. Kunjinja kuphela indzawo yakho yekuhlala. Manje babe ngiyakhuleka uma kunemphefumulo lapha lowathi ukuthi bendiwe baba sidalwa lesikathathu ngokubili umphefumulo, umtimba nemoya. Lelo lingekhathi lekuphila kwembewu lebaphila kuyo. Ngumoya ngekhathi emphefumulweni loba lawulako ngumoya lingekhathi lemizwa lesihlanu ngumoya uthi uma lo moya ungesiwo umoya waNkulunkulu uma lona lomunye uwa ungeke uphindze uvuke kodwa uNkulunkulu ngiyanxusa kuwe kuthi batokwemukela wena manje uthi babambe lomjika lomuhle wamoya loyingcwele enhlitweni yabo uthi basinziswe kusihlwa uthi sisakhothamisetha inhloko tethu uma akhona lothanda kukhunjulwa phakamisa sadla sakho manje uthi ngikhulekele mnakethu umshumayeli uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena thathe kuhle kakhulu lomunye futhi manje ungabi nemahloni qhubekani nekukhuleka onke emaKristu labantu laba baphakamisa tandla tabo uNkulunkulu akubusise thathe lomncane uNkulunkulu akubusise thathe lomunye futhi uthi ngikhumbule mnakethu Branham mina manje ngiyakholwa ngiyakukholwa nje ngandlela thite ngiyakukholwa nje lomunye futhi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngalapha akubusise emva lapho lokho kuhle manje labo bantu labaphakamise tandla tabo baya kukholwa ialtari ime igcwele bantwana bakuyo yonke indzawo konke awudzingi empeleni ukuthi ube nealtari inhlitiyo yakho ialtari inhlitiyo yakho ngulapho la uNkulunkulu efika khona bengifunda ngalele linye lilanga emlandweni iPilgrims Church bobabe basenayisiya kuthi kuphi ebandleni lakuqala abazange sebake babe nemhlobiso abazange sebabe nealtari ngoba emahegeni sekaphendukile bebavamise kuwa bakhothamele ealtari bebanesakhiwo lesincane nje lesitsadlana lapho bebabeke slebhu sematshe baphakamise tandla tabo emva kwendvotha letsite lesaba uNkulunkulu iyaniketa umlayeto uthi baphakamisa tandla tabo futhi badumisa uNkulunkulu beba uthandza lowo mthelela wakamuva wamoya longcwele abageza ngikhathi lelo kwakulibandla lasekuqaleni eKatsinta Irenaeus naMartin kanjalo njalo khona nje emva kwekufa kwenkosi Jesu ngesikhathi libandla liqhubeka ngaphambi kokuthi lihambe lingene ebuKatolikeni oh nguloko lesikuthandzako manje wena ekhathi lapha yenda leyo altari kube inhlitiyo yakho manje uthi ngena nkosi Jesu ngitokukhulekela nkosi Jesu ngiyethemba ukuthi ngisheshisa masinyane impela ngiphonsa lamavinza wonye ngilungela manje futhi silindzele ukubona ukuthi utokwentani elayini indlala abakhulekelwako singathi ngona impela lokho lotokwenta kodwa noko sekube khona lokungenani idazi netandla letiphakamile dalaba sebasha nalabatsala lolanga telela kwati wena babe balangatelele kuba naloko kuphila lokuphakathi akube ngilokuphatheka kubo njengamanje Siphe kona Nkosi. Ngikwangathi umoya loligugu kaNkulunkulu ungageza phansi emiphefumulweni yabo njengamanje futhi ubende babe didalwa letinsha kuKristu. Uthi manje babe, ngikhulekela ukuthi elayinini lalaba khulekelwako ukuthi utotikhombisa wena lucobo ngalokubonakalako kakhulu embikwalethe thameli lethi kusihlwa ngekuphilisa labagulako ukuthi batohamba besuka lapha basho njengalabo lebebavela emawosi. Inhliziyo yethu betingavusi yini ngekhathi kwethu na? Ngoba bebabone into letsite yendiwa labo bantu emawosi, labo bazalwane. Bebahambe lilanga lonke Cleopas nabo, bakhuluma naye kodwa noko abatanga ukuthi beka ngubani. Kodwa ngesikhathi enda into letsite ngendlela nje lakwenda ngayo ngaphambi kwekubetselwa kwakhe nekungcwatshwa, bebathi ukuthi uvukile kulabafile. Utokwenda yini futhi kusihlwa babe? Siphe kona siyakhuleka manje sikhulekela ukuthi utothatha le miphefumulo leligugu ubanike kuphila lokuphakathi kwangathi uma bangakazi babhaphathiswe kwangathi bangayithola indlela yabo leya endlini yemfundisi noma nzawana tsite futhi babhaphathiswe abite ligama lenkosi futhi kwangathi ungabagcwalisa ngamoya longcwele futhi kwangathi singahlangana nabo enkathimulweni even lelingcono lapho lomhlangano wasebusuku utolethwa khona ekwahlulelweni. Sikunikela kuwe manje egameni la Jesu. Amen.
I love you.
Manje emva umlayeto losikako lolukhuni asidumise nje manje.
Just my salvation on Calvary's tree. Don't you love that?
Ani kuthandzi lokho na. Gonke lokho nine lebe ni Methodist, pam Santandla ten, ema Baptist, Presbyterian, iKatolika. Manje wonke lotele kabusha ngamoya waNkulunkulu phakam Santandla ten. Noma ngabe uyi Methodist, Baptist noma iKatolika noma yini, akunjalo lokho na. Manje sisalihlabela futhi kamnanzi impela lapho lothathe asasinika ishuni manje. Ani kuthandzi lokho na. Oh hey, niyathi uma ufika ngale ezulwini, uthi ufika endlini yakho lenkulu, futhi ubuke endasi lapho, uthi uyibona indzawo yami lencane endasi lapho, ngalokunye kwalokusa lokho, uthi ngiva ngiphuma, ngihlabela, nathi ke kuthi ngifikile ekhaya. Amen. Ngiyakuthanda nje lokho, kulungile. Yonke kanye kanye manje, ungaqali nje ufake, bani nguwe lucobo nje. Ngiyakuthanda kuhlabela lokuhle kwePentecostal. Anikuthandi yini mina? Angilithandi liphimbo leliceceshwe ngalokwecile. Niyati, lokho kunsininita, uthi babambe kuphefumula kwabo, uthi babe luhlata sasiphakaphaka ebusweni. Uthi nje utama kutenda lokuthithe. Ngiyakuthanda kuhlabela lokuhle sibili nje, kuhlabela lokukhululekile. Manje wonke umuntu kanye kanye, nale kwaya lencane kanye kanye manje. Sonke kanye kanye manje. Asivale emehlo ethu. Manje kamnanzi impela sisahlabela futhi asiguquke futhi sicawulane nalomunye longaseluhlangothini lwakho ngaphambili nasemuva. Manje ngi nonke nine tihambe bafokati even iKatolika ichawulane neProtestani, iProtestani ichawulane nemaMethodisti, nemaMethodisti nemaBaptisti, nemaPentecostali, wangithanda Church of God neAssemblies, iAssemblies nebakamunye. Oh manje tanda tethu tiphakamele kuye.
Ah.
Now humbly let's bow our heads and hum it.
Manje ngikuthi thoba asikhothamise inhloko yethu futhi silihamishe.
Father, we confess our sins.
Babe sivuma tono tethu lapho livi lisasolo lihlanyelwa ethi kwetinhlitiyo tebantfu lo mjeka labanengi babo bakufundze katsene hamba emkhatsini wethu manje babe usinzise labalahlekile manje philisa labagulako kude kwatiwe kutsi livi lakho angeke libiyele kuwe lilambatsa. Lito kufeza loko lokwethenjisiwe emakade kukhulekelwa manje sicale ngele kucala sicale kuma khona la eceleni kwealtari kanjena lapha umkhuleko linzani ngakho kungcono ngibabide munye ngesikhathi kude kungabikho kudideka likhadi lekukhulekelwa lekucala uma utoqhubeka nekudlala lengoma thathe ngubani lone likhadi lekukhulekelwa lekucala na khona lapha lesibili lesithathu kulungile lesithathu inombolo lesine inombolo lesihlanu inombolo lesithupha inombolo yesikhombisa umelane ngalapho uthi nite khona lapha nime nje ngephandle ngalendlela kubekani nje emoyeni wemkhuleko manje kamnanzi ngekuthula. Lesiphohlongo lemfica lelishumi lelishumi nakunye lelishumi nakubili lelishumi nakutsathu lelishumi nakune lelishumi nesihlanu lelishumi nesithupha lelishumi nesikhombisa lelishumi nesiphohlongo manje nonke nine labanye lone makhadi ekukhulekelwa Ramisa sanda sakho nje egameni la Jesu. Yebo ndotsana.
Oh isn't he wonderful?
Oh akamangalisi na. Logo.
Love him. Ah.
Niyakuva loko na kuvakala njenge tingoma tesive tetingelosi niyabona.
Sound pretty.
Logo kuvakala kahle na.
Don't you hear the bell? Don't you hear the angels singing? Tis a glory Hallelujah.
God,
just beyond the shining river. When they wrinkle those golden bells,
are you and me? Now, I just can't get away from that.
Manje angikhoni nje kusuka kuloko. Oh, ngiyakuthanda lokho. Ngiyayikhumbula indodana yami Billy ngesikhathi make wayo afa. Ema awalambalwa athathe wabo lomncane wafa. Ngababeka bobabili ndzawonye etulu egcumene. Uthi ngaba ngcwaba. Ngenyukela lapho ngase ngihlala phansi. Lituba lelidzala lalivamise ukuhlala ngephandle lapho. Uthi likhale ngacabanga empeleni ukuthi kungahle kube imiphefumulo lengafi yabo seyibuya ikhuluma nami. Ngangilimele kakhulu enhlitweni uthi kwakungathi kuvela kuleto depeshula kwakuneke uhleba lokuthide.
Only reach that shore by faith.
Isn't that right, friends?
One by one we'll gain the portal. There to dwell with the immortal.
Want to be grand when they do this?
When they those golden bells are you.
Now, friends, on divine healing.
Manje bangani ekuphiliseni kwaNkulunkulu akukho muntu longakuphilisa. Akekho ngethulu kwekuthi noma ngimuphi umuntu angakusinzisa ngoba kokubili kuphiliswa nensinziso sikhathi lesendlulile. Ngesikhathi Jesu Kristu afa eCalvary yalinyathwa ngenqethi phambi kotethu ngemivimba yayo siphilisiwe thine. Ngungumsebenti losewucedziwe. Manje into le kuphela lofanele uyende ngwemukela noma insinziso yakho noma kuphiliswa kwakho. Ngwemukela lokho Kristu lakwendela kona. Njengoba ngishito ngalolo bunye busuku, ake sibuke kuNkulunkulu umzuzwana nje emuva le eliphakathene. Ngesikhathi wakhe, ngesikhathi emalanga lati gitsikitsikati, beka ngabukeka amnyama kuye. Ngesikhathi tingelosi tibukeka tingcolile ebusweni bakhe. Lo nguJehova waseke uba luswane loluncane ethi kwendunduma yemcuba emkhombeni. Loyo solo nguJehova uthi nangusihlwa ngemsa wakhe nangengadi yakhe. Uhlanda libandla lakhe futhi usibeka endzaweni lengiyona yona kude semukele tonke letibusiso leti lasibhadalela tona. Manje naku kumelayini lebantu angaze ngibone ngisho namunye wabo empilweni ngekwathi kwami. Manje labaningi benu uke wabasemihlanganweni yami futhi bathi kuthi kubona lokufihlakele kuyini. Nonke nekwathi lokho. Anikwathi na? Siyakwathi lokho. Ngikuvile kanenginengi nakanenginengi leso sipho. Lokho akwenda imoya lwengcwele lomkhulu kimi kunanoma ngibani lomunye. Leso nje siphiwo kusebenta ngamoya lwengcwele. Niyabona na? Akunandzaba noma inkosikati yemuti lencane noma umfana lomncane noma sitha kwangaphandle lapho lesisandza kusinziswa nje futhi sagcwaliswa ngamoya lwengcwele. Unamoya lwengcwele lofanako noma ngubani wethu lanawo? Yebo. Kodwa uNkulunkulu uniketa tipho ngalo moya lwengcwele kusebenta kusifakazelo kuphakamisa umjeka. Ngubani umshumayeli? Cha, kuphakamisa Kristu. Manje angathi ukuthi yini leyake yenteka? Ngesikhathi ngisengumfanyana, niyayati indzaba yami. Ngikhulekele nje bantu kude lutho lengilwendako ngaphandle nje kwekukhuleka. Ngibeke tandla ethi kwabo batosinza. Niyabona na? Ngako ngingenda njani na? Akusimi kuphela lengikhulekako. Kodwa bukani labanye bayakhuleka. Wonke umuntu uyakhuleka, niyabona na? Uthi nje ngiyakukholwa, nguloko kuphela lengikwati kukwenda. Ngiyakukholwa manje angikafunzi anginamfundo futhi ngicabanga ukuthi inkosi inginike sipho lesincane nje sekusebenza ngaso futhi futhi manje ngesikhathi Jesu athi ngesikhathi alapha emhlabeni letindvo latenda nathi sitawudenda futhi futhi uma lokho kunjalo futhi beka ngumjeka waNkulunkulu ngekwenta lokho ngekukhona kutshela Philip ukuthi beka kuphi nekutshela lowesifazane ngenkinga yakhe yemopho nani lokunye futhi futhi lapho loluhlavu lwemali labe lukhona emlonyeni wenhlandi noma into lefana naleyo into letsite kuthi wesifazane libe kaphila ekuphingeni noma yini lenjengaleyo lokho impela kwakukucinisekisa kuthi beka ngumesiya manje bukani lelo Juda leliqinile Philip ngesikhathi Philip noma Nathanael efika Nathanael beka sifundziswa lesikhulu wemthetho sibili uthi ngesikhathi sekabona Jesu beka ngeke akhone ngisho ukumkholwa uthi wathi bukani umIsrayeli lokungekho ngkohliso kuye wathi ungathi nini wena nkosi wathi ngaphambi kokuthi Philip akubide wathi rabbi wena indvodza yaNkulunkulu inkosi yakaIsrayeli lowesifazane emthonjeni wathi anginandvodza wathi yebo unala sihlanu wathi siyathi uma mesiya efika utositshela leto dindo kepha ungubani wena wathi nguye siyathi ukuthi lokho kutoba ngumjeka uthi uma Jesu Kristu angumjeka lofanako itolo namhla naphakathi utokwenda into lefanako uma angabamba inhlitiyo yemuntu ngabe kunjalo na manje lothathe lome lapha angimathi angaze ngimbone sithi hambi lomunye kulomunye asisito na kunjalo uma uNkulunkulu atongitshela ukuthi yini inkathatho yakho utongikholwa na uyathi kuthi kuliciniso yini noma cha ungeke yini ungakwemukela ke kuphiliswa kwakho kusemgogodleni wakho sekuphelile sewuphilisiwe kukanjalo ke manje hamba futhi uNkulunkulu akubusise hamba yabona na uNkulunkulu akubusise uma utokholwa yonke inhlitiyo yakho yebo uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke na uyabona bani nekukholwa nje ungangabathi kholwa manje niyabona ukuthi kulula kanjani manje uma nje sikhuleka manje niyabona uyathi kuthini wonke wenu uneliphutha kini niyakukholwa lokho anikukholwa na uyathi kuthi lokho kunjalo manje uma nje ngithatha lothathe lapha futhi ngithi angeke ngisho lutho ngako kodwa nje ngikhuleke futhi ngibeke tandla uyakholwa ukuthi utophiliswa na uyakholwa ukuthi utophiliswa kulungile Kothamisa inhloko yakho umzuzwana nje. Babe losezulwini ngikhulekela ukuthi utomphilisa lothathe wethu. Kwangathi angahamba manje. Sibona umjeka uphakanyisiwe. Siyathi ukuthi utodonsa konke. Ngibeka tandla ethi kwathathe wethu egameni la Jesu Kristu ngekuphiliswa kwakhe. Amen. Ungangabathi kholwa nje ngayo yonke inhlitiyo yakho. Ngitsi uma ngingeke ngisho kwasalutho ngikukhulekele nje bewusolo ungeke ukholwe. Bewungeke na. Bewutokukholwa na kanjani? Kodwa uma ngikutshela kungakusitha na ingathathwe inhlitiyo yakho. Kunjalo chubeka. Kungakusitha kube ngitshelile ukuthi yini lebe yingalungi ngawe na. Cha. Ah awathi noma kungakusitha yini noma cha. Yebo ke mhlawumbe ngito kukhulekela nje babe losezulwini ngikhulekela ukuthi utomsitha lowesifazane mnike ukukholwa nemandla egameni la Jesu Kristu amen kholwa manje ngayo yonke inhlitiyo yakho ucabanga ngani thathe ngisihambi kuwe uma Jesu angangitshela ukuthi yini lengalungi ngawe angisiso uyangathi manje wangibona ngesikhathi ngiqala kufika lokho kuhle Ngiqonze ukuthi angikwadi ngokuqala sekucishe kube iminyaka lelishumi nesihlanu endlulile iminyaka lelishumi nesihlanu endlulile hey sekube isikhathi lesithe inkumbi yetinto yentekile kusukela ngaleso sikhathi yebo ke utsinga ukuthi uhlindwe kodwa uma utokholwa Kristu leso simila sitokushiya futhi awuna utsingeka ukuthi uhlindwe kuso uyakukholwa na Ngako ke hamba ukukholwe. Sawubona, ngikubonile kodwa uyakholwa uma ngicela uNkulunkulu utokuphilisa na. Babe wethu losezulwini ngikhulekela ukuthi utomphilisa futhi umsindzise babe. Ngibeka tandla ethi kwakhe egameni la Jesu. Amen. Uma kholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho uthi wena kulungile. Wothe ngqo ngembili tsatse. Manje niyabona. Ngingeke ngibaphilise bantu futhi uNkulunkulu angeke abaphilise bantu ngaphandle uma bakholwa ukuthi Kristu sewuvele ukwendile. Uthi manje wena uthi ngishumayele kusihlwa ngento letsite lebe ungabeka tandla takho kuyo. Uto kuthi nakuke manje niyabona kube Jesu bekeme lapha acobo lwakhe agcokele sudu kuthi wabeka enhlitweni yemnakethu Williams kunginika kodwa yena kube bekeme lapha afakele sudu niyathi ngikhola kuthi wakunika inkosi ngesikhathi enda lokho bangakhe labake bafunda impilo yabathini longcwele na Beka liheteni futhi beka lisotsha uyise bekamfuna abe lisotsha futhi beka ngafuni kuba ngiko yena indlo letsite imbita ngaNkulunkulu futhi ngalobunye busuku endlula endasi busuku lobubanza impela basebusika kwakukhona lesidzala sihlupheke tatane silele esitaladeni sichuchela kufa nebantu bendlula lapho lebangabe bamsita abakwendanga mathini bekanikete yonke indlo lebekanayo Ngako wathi yinye kuphela into yekuthi yendiwe nginelibhantshi linye ngako wavele wathatha inkemba yakhe wasika libhantshi laba yihafu kabili wagocotha lesihlupheki kuyo kanjalo wachubeka nalelenye ihafu bantu bamhleka bathi akathi kanjani ngabe akasilo lisotsha lelibukeka lilikwa manje lifake ihafu welibhantshi na akazange anake wachubeka ngoba bekathi ukuthi ngiloko lebekade okwenda ngalobo busuku enkambi yamasotsha wavuka ngesikhathi akwenda wabona Jesu eme lapho embethe leso sichephu selibhantshi lebekagocothe ngaso leso sihlupheki futhi wacalada engilosini wathi uyathi ukuthi ngibani lolo ngigocothe ngaloku na wathi cha wathi Martin ukwendile nako lapho khona uba ngilongcwele akhuluma ngetilimi uthi akhiphe amadimoni abona imibono umprofeti waNkulunkulu lonemandla yebo mnumzane ngani na nesikhathi agocotha leso sihlupheki lesidzala esitaladeni wagocotha Jesu Kristu loko lenikwende kulabancane balaba labancane bami nikwende kimi uthi kuqiniseka ukuthi ugocotelwe ekulungeni kwaKristu ngitama kunitshela kusihlwa kube benginemandla ekuniphilisa bengikoniphilisa nonke niyabona na kodwa ngitama kunikhombisa ngesiphiwo saloko lengikushumayelile ukuthi uNkulunkulu ukuqinisekisa ukuthi kunjalo niyabona ukuthi ngingeke sengibaphilise bantu Kodwa kunathisa ukuthi ulapha uyakukhola lokho thathe unake sifo sakho sekucacamba kwamathambo sokuyekela uyakhola ukuthi kutosuka na bese ke uchubeka nendlela yakho futhi umemete futhi uthi ayibonwe inkosi ngiyakholwa ngayo yonke inhlitiyo yami leyo bekuyinto lengake jwayeleki ukuthi ngithi sifo sekucacamba kwamathambo kuye futhi beunento lefanako chubeka nje uthi ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke uthi hamba nje kuto kwendiwa manje uyakhola ukuthi uNkulunkulu utophilisa sisu sakho uthi uye ekhaya futhi udle njengoba bewufanele na ngako ke chubeka uye ekhaya futhi udle njengoba ufanele nje kholwa manje uyakhola ngesitho yakho yonke na uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyothonsela bonke bantu kimi manje niyakhola ukuthi moya lo ingcwele ulapha na uma nje ngibeke tandla kuwe Be utophiliswa egameni la Jesu kwangathi angaphiliswa lethi bonakaliso lethi tiyobalandzela labakholwako egameni lami manje kholwa nje manje njengoba wendlula wota ngqo ngembili thathe egameni la Jesu Kristu wonke umuntu akakhuleke manje niyabona lemine ngakhulu yaleyo mibono iyangephula niyabona na egameni la Jesu ngiyakhuleka ukuthi utomphilisa lo thathe wethu Ngikubonile uphakamisa sandla sakho lapho ukuthi uyakholwa kholwa manje egameni la Jesu Kristu ngikhulekela ukuthi utomphilisa wota thathe baba enkulunkulu angithi nalutho etandleni tami ngibambelela kalula nje esiphambanweni sakho ngicela kuphiliswa kwakhe egameni la Jesu amen baba enkulunkulu egameni la Jesu Kristu kwangathathe wethu angaphiliswa amen wota mina ke thulo ligugu Egameni la Jesu Kristu kwangathi umnakethu angaphiliswa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utomphilisa futhi amsinzise na? Egameni la Jesu Kristu kwangathi lo mntana angaphiliswa. Manje bukusisani nje njengoba sekakhulekelwe manje. Egameni la Jesu Kristu kwangathi thathe wethu angaphiliswa. Egameni lenkosi Jesu kwangathi thathe wethu angaphiliswa. Egameni lenkosi Jesu kwangathi thathe wethu angaphiliswa. Egameni la Jesu Kristu kwangathi umnakethu angaphiliswa. egameni la Jesu Kristu kwangatsatse wethu angaphiliswa manje qhubeka ngemkhuleko wonke umuntu athule impela emkhulekweni egameni la Jesu Kristu kwangatsatse wethu angaphiliswa Oh Nkulunkulu buyisela kule ntombatanyana loko Satani la kutsetse Huma kuye Satani. Egameni la Jesu Kristu kwangathi umnakethu angaphiliswa. Egameni la Jesu Kristu kwangathi satse wethu angaphiliswa. Egameni la Jesu Kristu kwangathi satse wethu angaphiliswa. Egameni la Jesu Kristu kwangathi satse wethu angaphiliswa. Egameni lenkosi Jesu kwangathi tsatse wethu. Egameni lenkosi Jesu kwangathi tsatse wethu. Egameni la Jesu Kristu kwangathi wethu. Manje etesameleni wonke umuntu ngiyathi ukuthi akawatholanga emakhadi ekukhulekelwa lenele ngephandle lapho. Ngifuna nikhothamise inhloko yenu. Umzuzwana nje ngifuna kunibuta umbuto. Eminyakeni letingulungwane letimbili lendlula. Kwakukhona umuntu dinkulungwane letine ya cishe eminyakeni lengemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu leyendlula kwakukhona uNkulunkulu wehla wamelelwa endvodzeni futhi wahlala esihlahleni sem-oki sa-Abraham wafulathela lubonza noma lithende washela Sara kuthi Kwakuyini inkhathato ngekhathi Jesu wathi njengoba kwakunjalo ngalolo suku kuyoba njalo ekufikeni kwendvodzana yemuntu Jesu ubeka ngumjeka waNkulunkulu lemisebenzi engenda komine nani into yenda siyakubona kuqinisile ngaphandle kwekungabada manje sizathu ngingakachubekeli embili nginemihlangano leminingi kakhulu ngiyobuya ePhoenix ngalelinye lilanga nemihlangano lomkhulu inkosi ithandza manje kini lapha kusihlwa logulako nalothingako futhi akalitholanga likhadi lekukhulekelwa ukuthi ete ealtari etulu lapha ukuthi ngikhulekelwe Ngito nikhulekela manje ngifuna nihloniphe sibili ngifuna ngamunye wenu makholwa kuthi nibeke tandla tenu ethi kwalomunye nalomunye njengesibonakaliso manje libhayibheli lathi manje yena lo nkulunkulu lofanako lowenda lesethembiso lethi washo lokhu lethi bonakaliso lethi titoba landzela labakholwako uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako batosinza Noma nguliphi likholwa noma nguliphi likholwa lelinemoya loyingcwele unemandla aNkulunkulu ngekhathi kuwe noma ligunya ukukhuleka umkhuleko wekukholo ngifuna nikhuleke ngisakhulekela labantu laba Babe wethu lo sezulwini siyajabula kusihlwa umayela livi bese ke ubona uNkulunkulu ehla futhi afakazela livi khona ke loyo ngumjeka lo wawethembisa
one day a long time ago there was a little boy named David
ngalelinye lilanga kathene kwakunemfana lomncane ligama lakhe nguDavide Beka nakekela timvu teyise Beka niketwe umyalo ethi kwaletimvu leti Guthi atikatse kugcina sitha sisuke kuto bekana lokuncane kakhulu ukuthi ativikele ngako ane sidubulelo lesincane nje
But one day a lion came into the camp and it took out
Kodwa ngalelinye lilanga libhubese langena ekhempini uthi lakhipha lelinye lemawundlu David angumelusi weliciniso Bekafuna kubamba leyo mvu yababe. Bekathi ukuthi libhubesi laliyeba leyo mvu. Futhi belitoyishwa butsela lemvu. Naletimvu tatiteyise. Walandzela lelibhubesi ngesibindi lesikhulu. Wadubula litshe lelincane. Futhi lashaya lelibhubesi lalilahla phansi. Uthi walibulala lelibhubezi wase ubuyisa lemvu esibayeni. Manje uNkulunkulu sibelusi bakho asisibo bantu bekuhlindwa ngemukhwa noma kwemakhambi emuthi. Nenendo lencane lethobeke kakhulu sidubulele. Kodwa ngiloko lokufake esandleni sethu Sidubulele semkhuleko.
The enemy has come in and grabbed a hold of God's sheep.
Sitha sesingenile sabamba timvu taNkulunkulu. Sesibambe bobabe nabomake nebantwana sibahudula manje emahlathini. Ingqondo letibanzetelekile nalabathi mbumbuthe nalabadliwe ngumdlavuza nabo develi. Satana, lesidubulelo lesincane semkhuleko sibonakala silula kakhulu. Kodwa ngiyathi ukuthi sitokwentani. Ngilandzela leyo mvukusihlwa kuyibuyisa. Uma yekele, phuma kulowo muntu. Wena moya lomubi wekugula. Futhi umshiye. Ngiyakuyala egameni laJesu Kristu, hamba futhi ungabe usabuyela kubo. Kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakwekhuda Sathane. Jesu waseNazaretha wathi, uma uthi kulenzaba, cukuleka futhi ungangabathi enhliziyweni yakho, kodwa ukholwe lokho lokushito, utoba nako lolokushito. Ngakho-ke egameni laJesu Kristu ngikhuluma kukhululwa kuwo wonke lolapha. Nge Sathane, ungahle uthi asinalo ligunya lekwenta lokhu. Sikuphakamisela umjeka kusihlwa Jesu Kristu. Moya lengwele ulapha kufakazela ukuthi lona ngumjeka waNkulunkulu futhi wehluliwe kulempi. Uma egameni laJesu Kristu.